Mina ngiyabonga George Becky nodade wethu Ungreen lelo culela imnandi iqiniso lelo konke kuyaguquka uma uJesu efika uvele abuvale bomnyama bese sabalelise ukhanya futhi siyabonga ngalokho manje leso bekuyisikhathi sokuqala sikaBecky ukuba adlale ebandleni lapha icule lifanele impela lapho uJesu efika Ngakho siyabonga kakhulu kuba sibe lapha futhi kulobu busuku futhi siyabonga kakhulu ngokuthamela kwenu kuhle kulokho kusa futhi manje kulobu busuku nginendaba encane ngifuna ukukhuluma ngayo emizuzwaneni embalwa kodwa ngaphambi kwalokho nje nginezinye izimemezelo engizozimemezela ngezinto futhi ngithe nje ukushaya izwi kancanyana ngicabanga ukuthi nje yingenxa yokukhuluma ngokweqile ngishumayele isikhathi eside kodwa uma ngithatha lawa ihora noma amabili amatape futhi uma ngibuyela lapha yingenxa yokuthi lokho ngikuthayibhela umhlaba jikelele futhi ngakho ngiyanibonga ngokusibekezelela kangaka kulokhu kusa
A few things I would like to make mention.
Kuri manje kukhona izinto ezimbalwa ngithanda ukuzithinta khona lapha. Lokho ngokuthi lokho ngithanda kuyibuza ibandla into yokuqala into engiye yenzile futhi ngifuna kubuza ukuthi ngingakushintsha yini lokho kulobu busuku. Asi angenzi izifungo zenyaka omusha bese ke ngisifanele siye ekhaya kusasa ngakho ngeke sibe lapha ngonyuye kodwa sizonikhumbula futhi ngikhona ukuthi kuyoba khona umhlangano lapha ebusuku bukanyuye ya kunjalo inkonzo yokulinda njengoba bebanayo njalo ebusuku bukanyuye sithanda ukuhlala kodwa sikwazi nje ukubuya ngesikhathi bese ke sifaka abantwana esikoleni nomkami uzoba washela izingubo zabo yazi ukuthi kunjani ngakho ngifuna ukunibonga kamunye wenu ngezinto zenu ezinhle enasenzela zona wonke uChristmas nani besifazane nenyukela lapho futhi nafaka ukudla endlini nezinto nenzela thina ukuthi uma sesifike lapho kwakukudla kwasekuphekiwe vele futhi kwasekulungele ukudliwa nginibonga ngempela ngalokho sengathi uNkulunkulu ngani ibusisa njalo Nibandla ngejikithi labo elincane ukuthi ngikwazi ukuya ngapha futhi ngithole izingubo zokugqoka uma bengizifuna zesudu bangipha isudu njalo ngonyaka nabanye abangani bami abanomusa basanda kungithengela isudu ngakho ngicabanga ukuthi uma kulungile ngidinga ezinye izinto njengamayembe namavesti nezinto ngithanda ukuthatha imali phezu kwalokho uma kulungile ebandleni ngidinga lokho kangcono kunoma ngikabi kunoma ngidinga isudu ngaso impela isikhathi futhi manje lo mfo osemncane osanda kusiculela umfowethu George Smith ovela ezansi Tucson kade senyuka siya ebandleni labo enhla lapho ibandla le-New Testament Baptist. Baba wakhe usithi ngesenkolo ngicabanga ukuthi cishe unamabandla isikhombisa ezansi e-Old Mexico futhi ngempela kukhona abantu abanomoya omuhle lapho noyise nonina nabo bonke bangabantu abanomoya omuhle no-George uyinsizwa enomoya omuhle kabi. Ngidabukile nje ukuthi akasiphanga izwi lobufakazi ngaphambi kokuba ahlale phansi ngomusa osindisayo kaKristu empilweni yakhe. Kuri manje imilayezo ngethembisa lapha esikhathini singesinto sedlule ukuthi imilayezo ngaphambi kokuba ngiphume ngiye emihlanganweni ukuthi ngiyoza lapha futhi ngiyitape kuqala bese ke ngiyaphuma lokho kwakungenxa yokuthola amatape aye kubantu bese ke ngiza lapha futhi ngitape umlayezo bese ke ngiyaphuma ke futhi ngiwushumayele lokho kuyonika abantu ithuba kubenzi bamatape ukwenza itape bese siyiphatha lapho sihambile manje ngilungiselela ukusuka ngiyohambweni lokuxaxa lokuvangela ngakho ngingeke ngikwazi ukwenza lokho kusukela manje ngiqhubeke niyabo nalowo othatha amatape uzofanele nje awathole lapho siyahambisana futhi ngicabanga ukuthi empeleni abanawo yini umhlangano ematapeini kuleli viki na noma into ethize noma enye ngawo into ethize emayelana namatape kuleli viki empeleni ngicabanga ukuthi umfowethu Sadman ukhona futhi umele umfowethu Magwaya angazi noma ukhona noma akekho ngicabanga ukuthi umfowethu Fred ukhona othe ubekhona futhi ngicabanga ukuthi banomhlangano kuleli viki mhlawumbe kusase ebusuku noma ngesinye isikhathi mayelana namathebu sasikhuluma ngakho ngobunye ubusuku ekameleni lapho ngicabanga ukuthi sekuyiso isikhathi sento ethize sokuthi bathathe futhi benze amalungiselelo ngakho ngakho kusukela manje kuqhubeke ngizokhuluma nje mhlawumbe imilayezo engingayikayithindi lapha ethabelekele ngaphandle emihlanganweni futhi manje nginakho ngifuna ukubonga uNkulunkulu ngalobo bufakazi bukomfort play kwenzeka ukuthi umfowethu nodadewethu play uhlezi khona lapho kulobo busuku uhlezi khona lapha phambi kwethu lowo owayena umfana omncane futhi ngiyakhumbula ngenkathi inkosi igitshela ngenkathi waye umfowethu play edabuke kakhulu ekhala izinyembezi nomfana wakhe omncane wayehlifizeke ebusweni kanje ngenxa yemoto eyaphendukayo futhi waye kabi impela kodwa ngenkathi ngisasakhuleka ngambona umfo mncane kahle nomfowethu play kusobala wangebuza wathi umfowethu Branham lona nguye yini uisho kanje inkosi na ngathi umfowethu play uisho kanje inkosi
Brother Blair is here tonight.
Nobody play ukhona kulobo busuku futhi sibonga ngempela kuba sibe nomfowethu Blair futhi kade phethwe yingathi zincane yokwethuka nesathalo mnike kukhulu okumqhabaza lapha esikhathini esinde side sedlule ukuzama kumenza angangikholwa futhi ngenkathi sathalo yenza lokho inkosi yafika ngoma cala wonke yaseyimembulela likhona futhi yamtshela ngakho ukukunqamula nje ngaphambi kokuba sifike sikhathi saloku nomfowethu Blair uyindoda enomoyo omuhle futhi ngifuna nimkhumbule uthe nje ukuma phakathi kwemikhondo emibili ukuthi angenzeni angazi nje ukuthi uzojika kanjani futhi ngethemba ukuthi mfowethu Blair ukuthi uNkulunkulu wena uyinceke enkulu kaKristu futhi unokuningi kakhulu ngawe okufanele ukwenze ngoba izinkanyiso ziba lufifi ubukhona kulokhu ukusana awu lokho kuhle kakhulu manje ngiyethemba ngesikhathi silandelayo ngifanele ngikubone mhlawumbe enhle eSpring kancanyana futhi ngalezo zikhathi mhlawumbe sizokwazi ukuthi siyoyibamba yini imihlangano noma cha lapha eJeffersonville ngesikhathi ebengifanele ngibe ngase noway nasemazweni aseScandinavian manje ngaphambi nje kokuba sithathe inikimba isizathu sinomuqo omkhuleko ozokwenyuka nabaningi bamile amakamelo nasezindongeni macala wonke nokunjalo futhi ngiyazi nina kulikhuni kakhulu kini futhi ngama isikhathi esiningi qhubulo wami futhi ngedlula esikhathini esedlule ngehlisa unkosikazi ngaqaphela abantu bezungeze iminyango futhi ngacabanga ubani othi ivangeli liselokhu lingeyona into eheha kunayo yonke into ekhona ezweni na impela liyiyo liyiyo liheha labo abanesasasa kulo labo abangenalo esasasa kusobala abaheheki bona ngeke labaheha kodwa uJesu uma mina wathi uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyodonsela wonke umuntu kimi kuqiniso kanjani pholoko futhi uma ngifika lapha kuningi kakhulu nje okufanele ngikusho futhi ngiyaye ngithi ukukubhala phansi engizokusho lapha kwesikashana noma ngikuningi kakhulu okufanele ngikusho uvele nje ukukhohle ozokusho manje ngiyaqonda ukuthi ubaba kamfowethu and Green ubabhathizwe kulokhu kuza egameni likaJesu Kristu futhi uma udadewethu and Green nabanye bekhona ngiliqiniso lokuthi leyo yinto enkulu kubo ngoba lokho bekungumkhuleko wabo kanjalo njalo iminyaka eminingi futhi mfowethu and Green noma ngabe ukuphi uNkulunkulu akubusise kakhulu mfowethu futhi uma lokho kungeyikho uNkulunkulu ngiyenze ngiphendule ngakho kosuku lokahlilela niyabo ngiyazi ukuthi kuyikho ngizokwemukela ukusolwa ngalokho kunjalo impela ngoba kuyiqiniso yena uthi ngabe ukhona umehluko okuwenza na kwenze kuPaulu babuza ukuthi babebhaphathizwe kanjani bathi base bevele bebhaphathizwe kuJohane umuntu wabhaphathizwa uJesu uPaulu wathi babefanele beze futhi baphinde babhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu futhi akukho nayedwa umuntu eBhayibhelini owake wabhaphathizwa egameni likaYise indodana nomoya ongcwele ngoba into owake wabhaphathizwa kanjalo kwaze kwaba ngokuhlela kwebandla likaKatolika elawo lawo Nicaea umkhandli wase lawo Nicaea eRoma kulapho ke umuntu oqala ake wabhaphathizwa khona esebenzisa izinto umfo wathi kimi ngelikelanga ngathi awu uma inkosi uJesu lelo yigama layo wathi awu ngathi uma umfo eza kuwe wathi angicabangi ukuthi ukhona umehluko okwenzayo ngavele ngambaba nje emfundisweni yakhe uqobo ngathi uma umuntu eza kuwe wayesethi ngibhaphathizwe egameni lentebe yasesharoni umduzi wesigodi nenkanyezi yokusa bungasho yini ukuthi amen kulokho na wathi qaba mnumzane ngathi ubungaba kanjani ubungaphinde umbhaphathize na wathi yebo mnumzane ngathi ubungambhaphathiza kanjani na wathi bengingambhaphathiza egameni likayise indodana umoya ongcwele ngase ngithi yileyo ndlela ebengingambhaphathiza ngayo ya egameni likayise indodana umoya ongcwele ngathi manje intebe yasesharoni umduzi wesigodi nenkanyezi yokusa usile igama wathi kunjalo yisiqu ngathi kanjalo noyise indodana nomoya ongcwele manje bengingambhaphathiza egameni likayise indodana nomoya ongcwele negama likayise indodana nomoya ongcwele yinkosi uJesu Kristu impela ngakho ngithi futhi wakubona khona noma ungakholwa kwakungumfowethu uJoseph Martin Pose waseChicago, umfo olukhulu kunabo bonke sengake ngaba naye ukuba bhoboke ngakho. Futhi ngicabanga ukuthi ngike ngaba kwabomdabu abalapha ezinkulungwaneni ezintathu noma ezine ukuba babhaphathize manje uma ngifika ngale Afrika naye nokuthi aphinde abhaphathizwe. Manje ngakho siyabonga ngokukhanya kwevangeli. Futhi ngakho manje uJesu wathi ngenkathi eselapha emhlabeni, mina engikuzwayo lokho ngiyakukhuluma. Futhi manje ngizothi kuyethe landelayo nje cishe imizuzu eyishumi noma eyishumi nathani ngaphambi nje kokuba ngithathe indikimba yami futhi indikimba ifishane impela sizobe ke sesiba nomuqo omkhuleko. Sengifike endaweni enkonzweni yami lapho ngifanele ngisho ukuthize futhi uJesu wakusho yilokho akuzwayo kwaba yilokho akukhuluma futhi wathi nginibize ngabangani bami nomngane utshela abangane bakhe zonke izinto.
Paul said in Acts 2027
uPaul washe ezenzweni amashumi amabili lesikhombisa ngigwemanga kunitshela lonke icebo likaNkulunkulu niyabona.
And may I join in tonight and say
that ngeke ngijoyine phakathi kulobo busuku futhi ngisho into efanayo nalowo omkhulu ongcwele wasendulo ngokwazi kwami konke angigwemanga kodwa ngalitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Umunye wayedlala enye yamatheyiphu ngelingilanga futhi ngoba nje wathi ukuthe lizomunye babadubula ngefastela lesifazane olimala. Ngakho mhlawumbe ngelingilanga ngiyobeka uphawu ubufakazi bami kodwa uma leso sikhathi sifika futhi sengikulungele ukuhamba kuze kufike isikhathi sami akukho kuzongilimaza kuze kube yileso sikhathi niyabo. Manje sikholele evangelini elifanayo ngayo nje indlela ebhayibheli elilotshwe ngayo lize liyofika ku-zero futhi uma isibhamu siku-zero impela futhi sishunekile uma sishaya inkololo kokuqala siyoyishaya kwesibili nangezikhathi sonke.
If a tree or limb
uma sihlahla noma igatsha umvini ukhipha igatsha nalelo gatsha lithela isithelo sithize ngezikhathi esilandelayo umvini ukhipha igatsha iyothela uhlobolo isithelo sifanayo. Futhi uma uJesu engumvini futhi thina singamagatsha negatsha lokuqala ibandla elakhishwa yilowo mvini baloba incwadi yezenzo emva kwakho nalelo gatsha lokuqala labhaphathiza egameni likaJesu Kristu. Futhi babe nonkulunkulu ophilayo phakathi kwabo owenza izinto ezifanayo phakathi kwabo azenzayo ngenkathi esisemhlabeni. Ngakho-ke abantu babaqaphela nakuba bengazi lutho futhi bengafundile ukuthi babekade benoJesu ngoba ukuphila kwakhe kwakungabo. Njengoba ngishilo ukuba nganginomoya kaBeethoven kimi ngangiyobhala amaculo uma uBeethoven wayehlala kimi ngangiyoba nguBeethoven niyabona? Ngoba uShakespeare wayehlala kimi ngangiyoba uShakespeare ngangiyobhala izinkondlo nemidlalo nokunjalo. Ngoba uShakespeare wayehlala kimi futhi uma uKristu ephila kimi imisebenzi kaKristu niyo yenza kunjalo kufanele kube njalo. Futhi yini uKristu na yize wathi uma lihlala kimi yize lami likini kholeka icelani nikuthandayo kuzokwenziwa ngoba yize lilapho nje lidinga kukhanya futhi kukhanya kulenze liphile.
So now
ngakho manje ngizosho into ethize kini manje osekuyisikhathi eside ngingayishongo futhi lokho ngukuthi into ebesilokhu siyibhekile isikhathi eside kakhulu ukungenani iminyaka eminingi iminyaka emine noma emihlanu noma mhlawumbe engaphezulu umdonso wesithathu manje usuqinisekisiwe futhi ngineqiniso lokuthi nonke niyazi ukuthi yini.
Now remember
manje kumlana kusoze kwaba khona ukuzifanisa nalokho ngoba ngeke kwaba khona niyabongeke kwaba khona manje sekukhona
and I'm warned of this that soon
futhi ngine ngiyexwayiswa ngalokhu ukuthi masinya ngazo lesi sikhathi manje kwenzekile nje ngakho ungazikhomba ubukhona bakho phakathi kwenu yabo kodwa akuzu ukusetshenziswa ngendlela enkulu kuze lo mkhandlo uqala ukuqinisa futhi uma kwenza uma lokho kwenzeka amaphentekostali nokunye nokunye angahle cishe impela zifanisana noma yini engenziwa Kodwa uma kufika leso sikhathi uma sekwehla ukukhameka kodwa-ke niyobona nikubone okwesikhashana kubonakaliswe ekucwaleni kwamandla akho niyabo manje ngifanele ngiqhubeke ubuvakelini njengoba nje ngayalwa kuqala ngifanele ngiqhubeke ngakho-ke nibe nalo izwi futhi niyazi ukuthi yini okufanele niyifune ukuthi nime kanjani
I must continue on in advance.
Ngifanele ngiqhubeke ubuvangelini futhi bangane bami yimani nithule futhi nilokhu niqhubeka nje ngokuba ihora lisondela ngokusheshsha niyabo kulapho kuzofanele kube khona okwenziwayo. Manje ningahle nibone izinto ezincane zinqaba zenzekela mina akukho okuyisono ngikonile lokho kodwa ngiqonde into ethize inqaba entweni eyinkambiso ejwelekile. Ngoba lapho engifingelele khona kuze kube manje enkonzweni ngithi qi emuva lapha ngiqaphele leyo ndawana futhi ngilinde isikhathi sokuyisebenzisa kodwa izosetshenziswa. Futhi wonke umuntu uyakwazi lokho ngokuba ngokuqinisekile impela njengoba owokuqala wakhonjwa kanjalo nowesibili ukhonjiwe futhi uma nizocabanga ngokusondela ngempela nina eningaba kamoya njengoba ibhayibheli lathi naku onokuhlakanipha owesithathu ukhonjwe kahle niyabo siyazi ukuthi kukuphi ngakho umtyonzo wesithathu ulapha. Ungcwele kakhulu ukuthi angifanele ngikhulume kakhulu ngawo njengoba angitshele kuqaleni wathi lona ungasho lutho ngawo niyakukhumbula lokho iminyaka eyedlula na uzikhulumela wona niyabo kodwa ngizamele ukuchaza eminye futhi ngenza iphutha lena kuzoba yinto ezothi ngowami umbono ngisho ukuthi inkosi ngitshela lokhu lena kuzoba yinto ezoqala ukholo lohlwitho ukuba kuhanjwe niyabo futhi ngifanele ngilale ngithule kwesikashanyana nje manje kumbulani futhi nolalele le tape lingahle nibone ushintsho olunjalo enkonzweni yami khona manje luhlehla lungayi phezulu luhlehla sisenyakeni impela manje futhi ngeke kwenzeka ngeke usaqhubekela phambili sizofanele silinde umzuzu nje ukuze lokhu kwenzeke ngapha ukubamba bese ke kufika isikhathi kodwa kukhonjwe ngokucacile kuze sikhathi phezu kulesi sizwe kuya lapho lesi sizwe esizosebenzisa khona wonke amandla esilo esasinawo ngaphambi kwazo kwakuyiroma lobuhedeni ngenkathi iphenduka uba yiroma lobuphapha niyabo ukuthi lesi sizwe sizokwenza lokho Isambulo seshumi nantathu sikuchaza ngokucacile uzi liphuma emhlabeni esinye isilo siphuma emanzini ukuminyana nezicoko zabantu leli wundlu liphuma lapho kwakungekho bantu khona iwundlu limele inkolo iwundlu likankulunkulu futhi kumbulani sakhuluma njengewundlu kwakuyiwundlu bese ke emva kwesikhashana sibe semukela amandla futhi sakhuluma njengodrako futhi sasebenzisa wonke udrako amandla udrako ayenawo ngaphambi kwakho nodrako yiroma njalo ngakho aniboni na ihlelo lamaroma uphawu ihlelo lamaprotestane umfanekiso kuso isilo senza amandla azophoxa wonke amaprotestane njengenyunyana niyofanele nibe kulo mkhandli wamabandla kungenjalo ngeke nikwazi ukuba nenhlanganyelo kumbe awu sekungaleyo ndlela ngokwangempela manje ngeke niye ebandleni futhi nishumayele ngaphandle uma ninekhadi lenhlanganyelo noma okunye kuyinkomba futhi manje kubantu abanjengathi sizonqunywa sikhishwe kukho konke lokho nya kunjalo impela ngoba ngeke bakwazi ukukwenza niyampintsha futhi ke uma kufika leso sikhathi nokucindezela kufika endaweni lapho nicindezelwa nikhishwa khona manje-ke bhekisisani engilungiselele ukunitshela khona emizuzwini embalwa bhekisisani umtyonzo wesithathu ukhona-ke yabo futhi uyoba ngokoqobo kwabalahle ngokuphelele kodwa lu uyoba olomlobokazi nebandla manje sisondele kakhulu kunoma kubukeka kunjalo angazi ukuthi kunini kodwa ngempela kuseduze ngempela ngingakha umsamo womunye umuntu kuba khwele kuwo ngingahle ngithathwe ngaphambi kwaleso sikhathi angazi futhi leso sikhathi singaba yileli viki elizayo umoya ongcwele ozoza ngaso ne futhi ulethe uKristu Jesu angafika kuleli viki elizayo angafika nokho kulobu busuku angazi ukuthi uyofika nini angasitsheli lokho kodwa ngiyakholwa ukuthi sisendele kakhulu ukuthi soze ngabulawa ukuguga lokho eminyakeni ngamashumi amahlanu nane ubudala angisoze ngabulawa ukuguga aze abe lapha niyabo ngaphandle uma ngidutshulwa ngibulawa kumbe noma yeke into ethize ngibulawe ngandlela thize ukuguga nje ngeke kungibulale aze afike futhi ngiyakukholwa lokho futhi ngifuna ukusho lokhu angigazi ngikusho ngaphambili kodwa ngokombhalo ngalokho akushoyo eminyakeni engamashumi amathathu eyedlula iminyaka engamashumi amathathu nantathu eyedlula emfuleni ezansi lapho ngo-1933 njalo akushoyo konke kwenzeke kanjalo impela nje ngingahle ngingakwenzi kodwa lo mlayezo uyokwethula uJesu Kristu ezweni ngokuba njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kokuqala unjalo nomlayezo ukwandulela ukufika kwesibili leJohane wathi bheka iwundli likaNkulunkulu elisusa isono sezwe yebo ngakho kunjalo kwahambisana ngandlela thize futhi ngiyazi ukuthi kuyohambisana umlayezo uyoqhubeka
It's been some great things.
Manje kube khona izinyo izinto ezinkulu ezenzekayo emgwaqweni. Lokho kubusa nginezingxoxisane kamelweni lapha noNomfo omncane ogamalingo Audrey mhlawumbe usekhona kulobu busuku. Ngose San Antonio eTexas ufika uzobuza ukuthi uma ngenkathi siya eDallas sivela eCalifornia ukuthi singeke yini sathi gqi ukusuka bubodwe thabenekele labo busuka bubodwe nje futhi bakubhekile ngosuku lelandelayo noma izimbili ukubona ukuthi singakwenza yini lokho futhi bengitshela ngebe ngingakazi ngibe seSan Antonio selokhu kwaba yilowo mhlangano wokuqala manje umhlangano wokuqala ngenkathi ngifika eSan Antonio ngangilapho ngiyacabanga nomfowethu Kuthi ne-International Bible School futhi ngiyalikhohlwa ihholo elikhulu esasinenkonzo kulo futhi kuphakathi kokuthi kwakungubusuku bami bokuqala noma ubusuku besibili ngicabanga ukuthi ngubusuku bokuqala ngenkathi ngiye emsamo ukhona owasukumayo endlini emuva le ngemuva futhi wakhuluma ngezilimi njengongomshiri gani udubula wathi nje engakahlali phansi umzuzwana nje noma emibili kwaze kwasukuma oyedwa emsamo futhi unikeza incazo futhi ngama kulokho akushoyo kule ngathi ndodeni yayazi le ndoda na wathi qhaba umnumzane futhi wathi ngathi ufike kanjani lapha na wathi abantu engibasebenzelayo ubese belapho kulobu busuku futhi bangilethile yayikhawa ngase ngithi wenzani wena na yathi uyayazi na yathi qhaba umnumzane angigazi ngiyibone ngase ngithi yini wena na futhi wayengu ngumhwebi etelopeni futhi abakushoyo manje bengihlala njalo ngaphambi kokuba ngifunde kangcono ngangimancika ncika ngokukhuluma ngezilimi ngangicabanga ukuthi inqoba yakho kwakuyinyama futhi kungahle kube njalo kodwa ngenkathi kushiwo lokhu leyo ncazo yayiyiyo impela ingelosi yenkosi eyayisho ezansi emfuleni minyaka eyishumi nanye ngaphambi kwalokho njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela kufika kokuqala kukaKristu wena uthunyelwa ukwandulela okwesibili niyabo futhi kwakulapho ngenkathi leyo ngelosi lokho kukhanya ukukhonjwe ngokucacile ngakho kokubili ngebandla ngezwi ngesayense nakho konke kukukhombile lokho kanya okokuqala ukuba kubonakala emphakathini kumi khona impela ngaphezu kwalapho engangikhona cishe ngelesibili ngqonda mbama onyaweni lwebhuloho khona lapho khona ezansi lapha onyaweni lomgwaqo uSpring emanzini manje lokho sekungeminingi iminyaka eminingi edlula futhi khona impela kwakushoyo kufezekile kwazi kwayofika ekugcineni lo mfowethu lapha bengitshela kulokhu kuza ushade intombazane ebandleni lapha indodakazi kadade wethu Noise futhi angazi ngikakele insizwa ukhona mfowethu Audrey na angazi wayengowase San Antonio angazi noma ukhona noma qabo bekhona kulokhu kuza futhi bengitshela ngikholwa ukuthi kwakungumkhulu wakhe ngalowo mhlangano wayekade engonesithuthwane yonke impilo yakhe futhi walethwa lapho lowo kwakungo wokuqala ukuqala kwenkonzo ngenkathi kusho lokho nokubona ukufihlakele babebeka izandla zabo phezu kwesami futhi okwakuzoshiwo kwakuyilokho kwakuyikho kulinganitshela nabaningi bangofakazi kulobu busuku ukuthi kuyofezeka ukuthi ngiyokwazi yona impela imfihlo yenhliziyo yabo. Niyakukhumbula lokho ngaphambi kokuba kuze kwenzeke na? Cishe eminyakeni emihlanu noma yizithupha kamuva lokho kwenzeka phakathi enhle Canada kungokokuqala nalokho kwenzeka. Wayesethi-ke uma uyoqhubeka nokubaqotho kuyolokhu kuqhubeka nje, futhi manje yinto yesithathu yenzekile. Niyabo kulokhu kuqhubeka njalo nje. Futhi wathi uyise walethwa emqeni, futhi watshelwa ngalesi sithuthwane nokunjalo nomkhuleko wakhulekelwa yena, futhi lokho sekube yiminyaka eyishumi nesithupha eyedlula. Ngicabanga ukuthi kuyikho cishe eyishumi nesithupha noma minyaka eyishumi nesikhombisa eyedlula. Futhi uthi asikaze simbambe kusukela lapho, futhi sethi akasondele impela eminyakeni engamashumi ayisishiyagalombili nanhlala kudala, futhi asikaze simbambe kusukela lapho. Kuyini na? UJesu Kristu nguyezola namuhlala phakade. Umaji Mogelo khona endlini na Tedewethu Maji Mogelo ninikazi elalidliwe undlavuza inezi bangaka omkhumbulayo Tedewethu Mogelo na uma ekhona angekwazi ukungena wayeneza yabo ohlwini lomdlavuza eliwuzivile owesifazane cishe iminyaka eyishumi nesithupha yishumi nesikhombisa afa ohlwini lomdlavuza eliwuzivile ngenkathi uJim Tom Robertson ummeli ngomKristu wezwa ngakho waye esibhedlela samaBaptist ukuyohlola nokubona ukuthi kwakuyiqiniso yini ngoba uyise usebhodini umphatheli esibhedlela samaBaptist. Futhi balihlola udaba lowesifazane wayefanele ngabe sewafa eminyakeni edlula futhi uyanesa lapha eJeffersonville esibhedlela. Ngenkathi ema khona lapho okwakudingeka ukuba bamqukule engekho ngisho nasemqalweni wakhe, kodwa kwakungu isho kanje inkosi futhi yaphila. Wahamba wayeneza eLouisville nomfo ezazi lapha endaweni kaShimf Candy. Ukhona umnumzane Shimf lobu busuku, ngithanda ukuba abuxoxe uma ekhona uSonny Shimf, indoda enkulu ephilile. Izikhathi eziningi ngenkathi ngangivamise ngiyakuzonda ukusho lokhu, kodwa kwiqiniso ubaba wayevamise ukungipha osheleni uma ngisebenze iviki lonke, futhi ngangifika edolobheni ngifike ngipake ibhayisikili lami ngasendaweni kamfowethu Mike Gann, omunye wabaphatheli lapha noJimmy Poole. Ngicabanga ukuthi indoda nayakhe ikhona kulobo busuku, uJim nami no-NS Fisher, futhi sathiyaye sedle ngedolobha futhi siye esithombeni ngozuka, futhi sasivamise ukubuka izithombe ezindala ezinganyakazi. Sasingabantwenyana futhi sasifuna cishe isishiyagalombili minyaka eyishumi ubudala. Sasinalowo William S. Hart, abaningi benu bafo animkhumbuli umdlali omdala wasesiteji. Izithombe ezinganyakazi futhi ngangingakwazi ukufunda, ngangibuka nje okwakwenzeka futhi kwakuvele kupelisha amagama wonke, futhi ngangehluleka kodwa ngangibuka lokho ayekwenza. Ngangiba nomunye uzuka eceleni, futhi bangako okhumbulayo uthenga ikhoni ka-ice cream ngopeni na kulungile. Ngangithenga abakhona abathathu ka-ice cream namaswidi abomva akhakhaya abiza openi ababili. Ngangingakwazi ukubamba ikhoni ka-ice cream, ngakho ngangivele ngiwadle bese ngizithengela amaswidi abomva akhakhaya abiza openi ababili. Kwakucishe impela kube nguhafu iphawundi walezo zinto. Nabakwa-Chimf babewenza futhi ngangihamba ngingene lapho futhi ngihlale ngiqethuke ngibuke uWilliam S. Hart nalowo mfo omncane othe ukuba mdedlane kunami eshaywe phansi izifo, owedluliswa ngodokotela abahlani abaziwayo abayizipesheli baseLouisville bamedlula esinda cishe amaphondi angamashumi amane nanhlanu, futhi wayefa. Unkosikazi Morgan wayemnesa futhi wayesesimele sinjalo, wayenezinto eziningi kakhulu. Amaphaphu akhe ayengasekho, umphimbo wakhe wawungasekho, izingalo zakhe ezincane zase zicishe zibe nkulu kangaka ndawo zonke, futhi wayelele lapho efa. Nonkosikazi Morgan waqashwa ukuba eze emsebenzini, ngakho wathi kuye ngake ngabe isiguli esinomdlavuza, futhi waqala kumtshela wathi uthe ubani uPhilip Branham ngani? Wathi ngimtayisele umningi usithi bomvu isixheko khakhayo namakholi ka-ice cream. Wathi angazi noma uzoza yini azongikhulekela na, futhi ngahamba ngaya ngaleya ukuyokhulekela uJuni Chimf. Futhi manje uma ungathanda ukukhuluma naye kukuswidi kaChimf ezansi lapha emnyangweni olandelayo empela, nawe emnyangweni wesibili usuka ekundleni theatre ile Rose ezansi nomgwaqo, uswidi kaChimf nonke lapha. Niyazi ukuthi lokho kukuphi? Ye, ngesinye sesakhiwe sidala kunazo zonke Jeffersonville. Uthi ezalele lapho Eva nodokotela abahlanu abayizipesheli bethi nje uzophila amahora. Kwakunguyisho kanje inkosi, awuzukufa kodwa uzophinda ungidayisele amaswidi abomvu akhekhayo ngale kwekhawunta. Kude ngingakazi waphila kodwa kwazi kwezikhathi eside ngakukhohlwa lokho. Nonkosikazi nami ngangehla ngiyothenga uswidi ngenkathi sifika lapha kukhisimuzi. Futhi kanjani angazi ukuba size sicabange ngesikashimvu imbakela ngokwejwayelekile siya ngapha kwenye yalamakhemisi futhi siwucaphune kodwa sama phambi kwesikashimvu. Ngenkathi ngingena udade wabo wabuka wayesethi, awu futhi Branham, wathi uyakhumbula uJuni? Ngathi yebo. Futhi lapho umkhulukazi onamandla umfo ubukeke ephilile. Futhi ngahamba ngengama ikhawunta ngayibuka ngabuka phansi kanje ngathi ngizothatha iphawundi lalawo maswidi yabomva kakayo. Wayesethi yebo mnumzane. Ngakho udade wabo wayelindele umkami futhi ngakho wawakhipha. Ngase ngithi ngakivamise kuwadla kudala ngapha esithombeni ngilokhu ngikhobisa ikhanda lami. Wayesethi ya, wathi baningi babantwanyana bathenga lowo basathenga. Ngasho wathi baba wami wawenza lowo, wawenza ngaleyo ndlela, ngathi ngiwathanda ngempela. Manje emva kokuba esewulungisile wonke futhi unginikeza wona, wathi kukhona kunye. Ngase ngithi angazi, ngase ngiphakama. Ohe, wathi vothi Branham. Ngathi nanga maswidi abomvu akhekhayo lawo engakutshela isho kanje nkosi cishe eminyakeni emihlanu edlula. Wathi futhi Branham, sengiphilisiwe ngokuphelele, akusekho ngisho nokukodwa okwenzekayo kuthi ukuba lukhunyana kancane nje ukuthi ngizwe endlebeni eyodwa ngikakele ulapha emashumini amahlanu. Wathi kuthi ukuba lukhunyana kancane nje ukuba ngizwe endlebeni eyodwa ngoba banginike uningi kakhulu kokwelapha izifo zonke ngenkathi ngiphakathi lapho umuso omakalisayo kaJesu Kristu. Manje nginaso isikhathi esiningi manje ukusho kunye kodwa ngifuna ukwenza lesi statement. Bangaki kokhumbula ngezi ngojeje na kulungile lowo kwakungumbhalo odida nayo empilweni yami ukuthi angikuqondaka neze lokho. Futhi kwakukhona omunye owawungidida lokho kwakungenkathi Mose kwazi ukutshela uNkulunkulu indlela engcono kuNkulunkulu owayazi ukuthi noma yini yenziwa kanjani. Ngenkathi Mose ethi abantu bazothi uNkulunkulu wenu wakwazi ukunikhipha kodwa akangakwazi ukunigcina, noMose waziphonsa esikhaleni wase kuthi kamuva ngathola ukuthi uMose lowo kwakunguKristu ekuMose emela abantu. Niyabo. Ngakho-ke kulombhalo engangingeke neze ngishumayele ngawo uma nithi kule ntaba ngiqukuleka futhi niyayazi indaba, ngakho ngizokwedlula lokho. Manje ngangazi kancane ukuthi lokho wakuholela kukuphi futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Wood nomfowethu Fred nabo bakhona lapha endlini owayekhona ngenkathi lokho kwenzeka kumbe emva nje ukuba kwenzekile lapho. Nomfowethu Rodney nomfowethu Charlie basezansi eKentucky, mfowabo kadade wethu Wood nabo wayekhona ngenkathi kwenzeka ezansi eKentucky okwakungokwesibili ukuthi kwenzeke kalula nje kukhulunywa into ibe khona izinto ebingekho. Yebo, kukhulunywa ngaso sonke isikhathi futhi kusekelwa imibhalo kukhuthaza. Isikhathi sesithathu okwenzeka ngaso kwakunguHetty Wright. Ukhona uHetty Wright kulobu busuku na lowo oka-Edith? Bangaki owazi uHetty Wright na umfowethu Wood? Nami sasikhezi lapho ngenkathi kwenzeka futhi ngenkathi umoya ongcwele uthi nika kufunayo futhi sasikhuluma ngalokho ukuthi lezo zingojeje zabakhona kanjani. Futhi ngathi ngabe into kuphela kuyiyo uJehova Jara lapho nje u-Abraham edinga inyama uNkulunkulu wayihlinzekela leyo ncama futhi wasinzekela izinto ejeje. Angakhuluma nje into ejeje ebekhona ngoba ungumtyali ngokufanayo nje njengoba wayekwazi ukukhuluma kube khona inqama. U-Abraham akazange acele, wayeqhubeka nje kuphela eyokwenza kodwa kwakhombisa ukuthi uJehova Jara wayelapho. Ngathi ngisho lokho wesifazane omncane ozithobile kungokokuqala kuba lokhu kuze kwenzeke umdonso wesithathu phezu kwesidalo esingumuntu kwakungomncane wesifazane ozithobileyo. Lowo yenza cishe amadola ngamakhulu amabili ngonyaka ukuba ziphize konke wayekuthola epulazini lakhe elincane. Umyeni wakhe sewashona, abantwana ababili ababethe ukuba yibidlwembe futhi ufika futhi wanikela ngamadola ngamashumi amabili aleyo ekwakhiweni kwaleli thabenakele. Lumida wayenginike imali ngalokho kuze ikhoza amadola ngamashumi amabili futhi ngangizoyibo isala kuye ngalolo suku ngisesezansi lapho ukuze angayikhokhi kodwa akayithathanga. Futhi lapho wayeseze muve khoneni futhi ngingathi ngithi into kuphela engiyaziyo ngukuthi usenguye uJehova Jara nethi omncane washo izwi elifanele wathi lelo yiqiniso lodwa. Futhi ngingathi esho lokho futhi uBanks Wood lapha nguye wayekhona lelo kamelo lezwakala sengathi liyehlukane nomoya ongcwele wathi iphimbo elifanayo elakhuluma mayelana nezibhejeje lathi nika kucelayo. Ngase ngithi dadewethu hethi njengofakazi phambi kukaNkulunkulu nakho manje uma kukhona noma yikuphi kungabaza engqondweni yakho cela okufunayo futhi uma kungabekwa emathengeni akho usho ukuthi ke ngingumprofethi wamanga.
She said, Brother Branham, everybody was crying.
Wathi mfowethu Branham wonke umuntu wayekhala wathi ngizocelani na ngathi umpofu futhi uhlala emagqumeni laphaya ungenamali ungakucela lokho unomncane utata okhubazekile ohlezi lapha u-Edith esamkhulekelayo iminyaka ungacela ukuba aphiliswe. Ngathi uyihla nonyoko usemdala futhi usevithizekile ungabacelela noma yini oyicelayo dade wethu hethi bona manje ukuthi kuyenzeka yini noma cha khona manje futhi ngathi usanda kungitshela nje iphimbo elifanayo lathi mnika umcelayo. Futhi waqalaza wathi ngizothini mfowethu Branham ngathi shona ukuthi isifiso sakho siyini cabanga ngesifiso sakho esikhulu kunazo zonke futhi usisho nabafana bakhe wayegigitheka ngisho futhi ehleka. Futhi wathi isifiso esikhulu kunazo zonke nginaso ngokusindiswa kwamadodana ami amabili ngathi ngibanikela kuwe egameni likaJesu Kristu futhi baya lapho. Futhi kade bethembekile kuleli bandla ngesidlo labo bafo abancane behlezi lapho begezana izinyawo namadoda nezinto kanjalo sonke singufakazwa lokho. Waba nokukhetha kwangempela unina uzofa kanjalo naye bonke kodwa akucelayo kuyoba phakade nokusindiswa kwabantwana bakhe lokho kwase kungokwesithathu kuba kwenzeka. Ukwesine kwenzeka ngisanda kukuchaza lapho kokugcina ngilapha wakuphezulu entabeni lapho lesi siphepho sidlanga nangake abakuzwayo na oh nonke kulungile lapho isiphepho sidlanga noNkulunkulu engumahluleli wami emi lapha ngehla entabeni lapho uDavid Wood ukhona lapha ndawo ngikakele lowo owayengenzela isamishi futhi nalimnani ngempela ngicabanga ukuthi wayezama ngisho kungivica ngalelo ngalenzela uyize iminyakeni embalwa edlule. Wayene sasethi nene nyama na yonke into yekuxutshwe ndawonye futhi ngalifaka yembeni lami futhi laneta futhi lavele nje laba nje ngesikhulu sigaxa senafunafu futhi ngangehle ndabeni lalinesiphepho kakhulu ngangingakwazi ngisho ukubona isandla sami phambi kwami cishe futhi ngiyazi into yonke nje uyajikiswa ngoba lo moya uyavunguza nje manje nabo fakazi lapha kulokho omunye wabo ngomunye abadikoni bakithi abathembekile umfowethu wila ukhona umfowethu wila na ukuphi na ya khona lapha umfowethu wila umfowethu man umshumayeli wasemethodist yovele new albany ngabe umfowethu man ukhona kulobo busuku na ngazi noma ukhona noma cha umfowethu Banks Wood ukhona umfowethu Banks usekameleni lokuqophela kulungile no David Wood Nomfowethu Events wayekhona ngiyakholwa kunjalo futhi Events na umfowethu Events emi encike obondeni wayekhona nokuthi babekade bekusakaze kanjani izinsuku ezimbili ngaphambi kwalokho isiphepho esikhulu seqo sinamandla sasishanele izwe. Mfowethu Tom Simpson ukhona kulobo busuku ngingathi yehla evele Canada bamcela ukuba edlule lapho ngoba wayengakwazi ukwedlula wakuze isiphepho esikhulu seqo. Mfowethu Tom ukhona na ukuphi na nangu ehlezi khona lapha. Futhi nanko amafu ekubuka futhi ngathi bazalane wonke umuntu wabuthuma waphuma wabungekho umuntu emuva lapho ekhulwini nento lwendoda emuva lapho wabungekho umuntu emuva lapho kodwa iqembu lethu elincane nekhawa umgibeli futhi sasizohlala ngabizo nje dewethu events futhi ngathi akabizo unkosikazi futhi amtshele ukuba atshele uThoni uma ngingaphumanga athole omunye umuntu ukuba abambe ukudla kwasekuseni kwebusinessman. futhi phezulu entabeni ngalelo lelo langa ngathi manje uma kuqala imvula encane yaqala kumbe noma yini kuyiwe enkanjini ngathi phakathi kwemizuzu eyishumi noma eyishumi nesihlanu ngeke nisazibone izandla zenu phambi kwenu ngenkathi lezo ziphepha ezinkulu zeqo futhi siyowisa iqhwa elingamafiti angamashumi amabili ngesikhashanyana nje phezu kwentaba futhi ngakho abantu bekufundile ephepheni bakanjani emuva lapho futhi bebhubha konke kodwa sasazi ukuthi kuphunywa kanjani futhi babazi ukuthi sasikuphi futhi ngakho seza siholeleka ukuba sihlale futhi ngakho phezulu entabeni ngingathi kuqala leso siphepha esikhulu seqo ngaqala ngedla futhi ngase ngikuhafu wemayela ukusuka lapho ngiqale khona nephimbo likankulunkulu lathi jika ubuyele muva ngase ngibuyele muva njengoba engitshelile emuva ukulinda isikhashana futhi ngidla lelo semishi engalinikwa uDavid futhi ngabuyela phezulu lapho ngase ngihlala phansi futhi ngisahlezi lapho nalowo moya usonta futhi uvunguza izicongo zezihlahla ziyenda nemvula ekhemezelayo neqhwa kundiza kanjalo iphimbo lathi ngingunkulunkulu wokudaliweyo ngabheka phezulu ngase ngicabange bekukuphi lokho na lowo bekungumoya mhlawumbe wathi ngadala amazulu nomhlaba ngathulisa imimoya enamandla phezu kwezilandle futhi waqhubeka ikhuluma ngagxuma ngithule isigqoko sami futhi wathi khuluma kuso isiphepho nje futhi sizonqamuka noma yini oyishoyo lokho kuzokwenzeka ngase ngithi siphepho nqamuka futhi langa wena khanya njengobutshelekile izinsuku ezine size siphume lapha futhi kwathi nje ngingatsho lokho kwaze kwathi imvula ekhemezelayo iqhwa nakho konke kwama ngomzuzwane noma imibili ilanga elishisayo nalikhanya emhlane wami ngayibona imimoya ivunguza kanje ibuyele muva ivele enyakatho yehla ngiqonde ukuthi ivele empumalanga sasivele entshonalanga imimoya yashintsha futhi yabuyela ngapha namafu njengento efiphele ephakama eyongena emoyeni nelanga lalikhanya ngemizuzu embalwa yase ke inkosi uJesu ikhuluma nami kamuvanyana mayelana nomkami ezansi lapho njengoba nazi mayelana nalapho engenyubeka khona lapho ngikaze ngibe sekhaya ngomgubo wesikhumbuzo sosuku lomshado namanje futhi sesishade iminyaka engabashumi amabili nambili ukuba uqala wesikhumbuzo sosuku lomshado uqala umshado wethu ngani ngamthatha sayohambweni lokuyozingela imbangela ngakingeke ngikwazi ukuthatha uhambo lokuyozingela nokuqhubeka siye holidayini labasanda kushada futhi ngakho ngathi ukuhlanganisa ndawonye futhi ngakho manje-ke futhi bengizingela selokhu kwasukela kulokho ngezwa ukuthi yile ndlela engangimphathe ngayo manje lowo waba ngowesithathu owenzekayo manje nakho kudize ngifuna ukukusho futhi ngifanele ngikhulume iqiniso ngqo cishe eminyakeni eyishumi lesithupha eyedlule ngangisecalifornia nomfowethu John Sherridge futhi nganginomhlangano nomida nami nomfowethu usherithi nodadewethu usherithi nabo sasihlezi ehotela nendoda ethiwa upaul melican owamakhona lapha kuleli thabenekele isikhathi esiningi uyisicebi esingum-arminian nengake wayeza lo mntwana yehla efenso ecalifornia lapho ababehlala khona futhi wayehla wehlisa mkakhe futhi wangibiza ehotela wayesethi ngingamkhuphula mkami mfoti branham ngathi yebo ngakwenza ngosuku olulandelayo ngangiya ecatalina ngakho wamkhuphula mkakhe nenenekazi leligule kakhulu futhi labuka ngathi beka isandla sakho kwesami dadewethu umelican ngathi sizobona uma inkosi izositshela futhi kwathi masinye nje angabeka izandla zakhe bezwe kwami ngathi oh ngobuhlungu bokuvuvukala kwemilenze wathi ngibonakali nginezimpawu zesifo ngathi ibhekisisa izinsuku ezimbili babelinyangela ubuhlungu bokuvuvukala kwemilenze njengokuthi imiphulo emncane lapha inganyana yakhe ngolinye isuku ingena nalokho kuhlaselwa inhliziyo bacabanga futhi kwakunguhlaselwa kwesifo sofuba futhi ngabeka isandla sami phezu kwayo ngathi ibhekisise izinsuku ezitha zibe mbili inezimungumungwane siyaqubuka imfiva ngihlane naye izulu ebusuku uthe ithe phihli yonke indawo izimungumungwane niyabo manje bengikhuluma nodade wethu umelikene mayelana nesandla wathi leyo yile phangalisayo kubhekisisa lokho mfowethu branham wathi ngabe lokho kusebenza nza kuzo zonke izandla ngathi awu uma kukhona kungalungile esigulini ngathi manje lapha ngizobeka isandla sami ngaphezulu abaningi benu bama bakubhekisisa futhi asikwenzanga ngathi nakho akukho lutho olungalungile kumkami ebeka isandla sakhe buka lapha sithandwa beka isandla sakho kwesami uhlezi lapho umkami wabeka isandla sakhe kwesami kwathi nje kungenzeka ngathi unesikhwanyane sinobomvu esikhulayo esizalweni sangakwesokunxele ngikathazo yabesifazane futhi wathi angiza lutho kwehlukile ngathi kodwa naso ubheki wayeneminyaka emibili kudala indodakazi yami kade idlala nje esikhashanele sedlule yayineminyaka emibili kudala eminye iminyaka emibili kufika usaro enkundleni futhi lapho wayezalwe ngokuhlinzwa futhi ngacela udokotela Dillman udokotela wethu ezansi ecoidon ukuthi uma usumvula ubheke kulesi sizalo sangakwesokunxele futhi wakwenza wathi lukho lutho olungalungile engalubonayo ngabeka isandla sami sasisekhona lapho eminyakeni emine kamuva kufika uJoseph ngamtshela ukuba bheke futhi lukho lutho olungalungile njengoba ngibonile ngabeka isandla sami sasisekhona lapho ngakho savele sakhohlwa yikho manje lena yinto ethize ngizofanele ngiyisho ngithanda ukuyisho kodwa izofanele nje yenze iqiniso ngiyabo futhi lokho obufunayo njalo khuluma iqiniso kungenandaba ukuthi kwenzekani kwase kwedlule iminyaka sasingazange sikuqaphele futhi ngisho lokhu hayi ngoba ehlezi lapho ngoba ngikusho uma engekho lapho futhi niyakwazi lokho ngikholwa ukuthi bekungaba khona inkosikazi ezweni ongcono kunomkami futhi ngethemba ukuthi sengathi angahlala engaleyo ndlela futhi ngifuna ukuba ngumyeni othembekileyo futhi ngethemba ukuthi yonke insizwa kuye kulendlu uma isishatelwa ithole inkosikazi njengonkosikazi wami angazi ukuthi kuyoba isikhathi esingakanani ngalendlela kodwa ngethemba ukuthi zonke izinsuku zethu emhlabeni besijabule kakhulu sindawonye. UNkulunkulu kwaba nguye owangitshela ukuba ngimshade ngesikhathi esifanayo yena engazi ngangizama ukungamshade hayi ngoba ngangingamthandi kodwa ngoba ngangingacabangi ukuthi ngangikwazi ukumondla futhi wayengosifazane obukekayo futhi nje kwakungangifanele lokho futhi waphuma wayekhuleka futhi wavula iphepheli futhi wathi Nkosi angikaze ngikwenze lokhu ngaphambili kodwa nginike umbhalo ozongisiza uma kufanele ngikhohlwe nguye ngifanele ngikukhohle wavule iphepheli futhi waphuma wangena eshetheni elincane wakhuleka futhi ngenkathi evule iphepheli malakho esine bheka ngiyakuthuma kini welitsha umprofethi lungaka lokho kwakuseminyekeni ngamashumi amabili nento edlule engazi lutho ngenkonzo yalolu suku futhi ngakungeke ngangilele phansi phezu komfula lapho futhi wangivusa ngobunye busuku futhi ngamuzwa emi lapho ngasemnyango wathi hamba umthathe nomshado wenu uzoba ngalo October ozayo zingamashumi amabili nantathu futhi lokho impela engakwenzayo futhi sihlale ngokujabula ngomusa kaNkulunkulu asigaze sibe nelilodo igama sibe yisithandwa ngelingela ngangiyengena futhi wayezofanele akhulise laba bantwana eyedwa mina ngihambile ngisenkonzweni ababaningi besifazane abangabekezelela lokho ngiyakwazi lokho bangaba nobunzima ngase ngiyengena-ke futhi wayesho into ethize noma okunye sasinojoseph emuva lapho futhi uyi ukumfana ngempela futhi wasize ekufakele ezinye zezinwele ezimpuke ekhanda likanina njengoba nami ngenza ngakho wayengumfana ngakho konke futhi wayenze into embi kabi futhi ngathi kuye wathi kimi Bill mshaye ngathi anginazo nje izibindi niyabo wayesethi yebo uma wawukubekezelela futhi wagagaza isivalo ebusweni bami ngqo ngacabanga kulungile umfo omncane bandla bengakuqondile lokho ngavele ngaqhubeka nje ngaphuma ngayogeza imoto yami futhi sengiphumele lapho moya ngicela ukuthandanga wathi hamba mtshele ngikhola ukuthi yisikronike zesibili sahluka samashumi amabili nambili ngimtshelanga ngacabanga kuqala ngizicabangela nje lokho ngaqhubeka nje nokugeza futhi kwaphinda kwakusho futhi hamba mtshele akufunde lokhu futhi ngangena ngase ngithatha ibhayibheli ngase ngilifunda kwakulapho noma umiriyemu umprofethikazi wahlekisa ngomfowabo umose ngokuganwa yintombazane yasetopiya nonkulunkulu akakuthandanga futhi wathi kungcono ukuba uyise amkhafulele ebusweni kunokuba enze lokho ngakho umiriyemu wangena uxoko yonke indawo futhi ngakho uaroni uyafika watshela udidewabo wathi noma ufika watshela umfowabo wathi uyafa unoxoko Fika kuMose wangena gijima kuba mncengele eAltare futhi ngenkathi yenza ngeke umlilo iyehla uNkulunkulu wathi hamba umbize yena noAaron ubalethe lapha noAaron wayengene kukho naye lapho wathi babize futhi nize lapha wathi umekhona phakathi kwenu uNkulunkulu ekhuluma manje kubo ongomoya nomprofeti mina inkosi ngiyozazisa kuye ngiyokhuluma kuye ngemibono futhi ngizembule kuye ngamaphupho futhi ngembule amaphupho kanjalo kanjalo.
He said, but my servant Moses, there's none in the land.
Wathi ke inceku yami uMose akekho ezweni onjengayo. Wathi ngikhuluma nayo umlomo nomlomo. Wathi nimesabanga uNkulunkulu na? Yabo, uNkulunkulu akakuthandanga. Awu ngenkathi sengibone lokho ngangena ngigijima futhi waye kwelinye kamelo ngangongqoza eminyango wayezivalele futhi ngamtshela ukuthi ngivule ukukhuluma naye futhi ngangena lapho ngase ngikhuluma naye ngazama ukumtshela ukuthi kwakuyini ngathi sithando uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani kodwa uNkulunkulu akakuthandanga lokho bekungafanele ukusho lokho masinya emva kwalokho waba nesifo ngaphakathi esengathini lwakhe. Samthatha samwelisela kudokotela lapha eNewsville udokotela Arthur Sheen futhi wathola ithumba esizalweni sangakwesokunxele engangilitholile eminyakeni eyishumi nesihlanu noma eyishumi nesithupha ngaphambili. Ithumba esizalweni sangakwesokunxele lithi alibe ngangenhlavu yeWalnuti. Ngathi uthini ngalo dokotela? Wathi angesibone ukuthi kwenzekani. Umbuyise futhi ezinyangeni ezimbalwa cishe ezinyanga ezimbili noma ukuthi nje. Samthatha sabuyisela emuva lase likhulile lisuke kubeni inhlavu yeWalnuti lathi alicishe libe ngangolamula. Wathi kungcono liphume uma lokho kuthamba futhi kuba yisimila. Ngase ngithi awu he ngathi yise siyethi kusona inkosi ngithi ume phandle thixona wamthumela enhla kodokotela osigogodele isifo sabesifazane wayengakufuni zanenzaka ngakho kufanele ukuthi wamtshela ngenkonzo yami ngoba udokotela ogogodele isifo sabesifazane wathi lizofanele liphume. Ngakho wathi samtshela ukuthi sasiye ethixona wathi awu nginodokotela osigogodele isifo lapho umngane wamothelekayo ngangivame ukuhlala ethixona wathi ngizokuthumela kuye. Ngakho wabhalene wathi wasendithumela kuye futhi wathi unkosikazi Branham uyinenekazi elihle futhi waqhubeka kanjalo wathi wamthumelela isifanekiso esidwetshiwe sokuthi ithumba lalilikhulu kangakanani nokunjalo kwase kujike kwaba yithumba ngaleyo nkathi futhi washo ukuthi lase lilikhulu kangakanani. Wathi ngiyazi niyazi wayazi ukuthi ngicabanga ukuthi wacabanga wakibiza ngompilisi kaNkulunkulu lokho kuphela ikwazi ukukubeka ngakho kodwa wathi ngivumi mile ukuthi lingaphuma futhi lifanele uma lizokhishwa likhiphe kodwa kwakuvivinye ukukhola kwethu futhi njalo njalo sasikhuleka futhi ngokuya sikhuleka kakhulu ithumba laliya ngokukhula liba likhulu laze lafika endaweni lapho khona lase liphumela ngaphandle enhlangothini kuye sakugcina buthule abambala abantu lapha babekwazi sizama ukubona ukuthi kwakuzokwenzekani laqhubeka. Ekugcineni sengehla ngivele eCanada lapho engasuka khona inkosi yangithumela kuba ngiholele leso sizwe samandiye kuKristu ngibuyele muva ukuyobhabhathiza egameni lenkosi uJesu ngalento yasahlobo inkosi Thanda. Manje ngehla futhi kwase kuyisikhathi sakhe ukuba ahambe ngenkathi ngise New York noma ezansi lapho kuba abe nokunye ukuopere ukuba abe nokuhlinzwa noma ahlolwe okokugcina. Ngaqhubekele kuyokhe futhi ngenkathi sengibuya ngamaphakathi lapha futhi ngenyuka emva kokuba ngibe nomhlangano lapha umhlangano wokugcina ngenyukela lapho futhi ngamshayela ucingo ekamfowethi Wood futhi wathi Bill angikwazi ngisho kumele izingubo zami ukuba zilithinde lase nje liphume kakhulu kanje kuyo ohlangothini ngaleyo nkathi. Nomlenze wakhe ngakulolohla ngokuthi wayehamba exhuke nje neviki elalilibi kunawo wonke ake haba nawo. Manje mhlezi lapho ungilalele iviki elibi kunawo wonke ake haba nawo. Wayesethi kufanele ngihambe hambi kwakusasa ngiye kulokho kuhlolwa. Ngacabanga wo uNkulunkulu uma belikwapuluta lokho kuzosivimbela singayikhaya kokisimuzi futhi sengibatshelile abantu ukuthi ngizoba khona ngase ngithi isikhathi esijepho wo he. Ngacabanga umtshele uma ezohlinza awu ake uthi ukuqhubekisa kancane kuze kube zemba kakhisimuzi ngase ngicabanga ke ngase kube yisimila futhi ngemuva ngapha ngiyazi leyo yini embi. Kugijima kubuyele muva kungene ezinsweni uma kuqondile kuhamba isimila sizokubulala ngakho ngase ngicabanga ke ngingeze njani na. Nemida wathi awu manje uyangibiza washo usuke kafika ngale shi report okwakungaba usuke emva kwaloko ngikati ngifike shi report wayefanele aye kohlolo futhi ngakho waya kwa unkosikazi Norman wayihamba uthi ke wethu Norman nonke niyamazi abantu oza lapha ethabanekele wayihamba naye beya nakulesi sipesheli futhi ngakho wathi linda uze ube nobusuku bakho bokuqala bese ke uyabuya sizathu umehluko amahora amabili ngesikhathi bese ungishaya la ucingo uma ubuya emva komhlangano ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani ngase ngithi kulungile ngakho ngaqhubeka futhi ngakusasekuseni ngingakasuki ngangizolanda uBilly noLois bobabili bahlezi bakhona futhi njalo sasine zitule sidala lapho umfo wethu Palma asimbozele zona nabe esikhathini esingeside sedlule futhi njalo sizungeza leso situlo futhi sikhuleke noma nini uma si u-Ottoman kanjalo niyazi senabelo sezinyawo noma nini uma sizungeze lapho futhi sikhuleke uma ngiye emhlanganeni sicela uNkulunkulu ukuba sisize futhi ngangikade ngisenhle lapho izinsuku ezithi azibe mbili futhi nganginesizungu indlu abantwana sebehambile naye sehambile niyazi abaningi benu bayazi ngake ngedlule kulokho ngesinye isikhathi ngibuyele endlini engenalutho kuphela ngamngcwaba lo nkosikazi uHope futhi manje sekubuyile konke futhi futhi ngagoqa phansi ngacabanga awu ngizokhuleka bese ke ngilanda uBilly noLois bese ngiqhubeka ngakho ngagoqa ukuba ngikhuleke ngathi Nkosi ngiyabakhumbula namhlanje kusini khona lapha ngathi ngikhuleke ukuthi uzobasiza futhi babusize kwangathi singabuyela kule ndawo futhi futhi manje ngathi baphande lapho ngenxa yokuthi wangijumela lapho ngombono futhi wakugcwalisa manje ngifuna ukulinda ukubona ukuthi yini oza ngitshela yona ukuba ngiyenze elandelayo ngathi ngikhulekela mhawukele futhi ngathi ngisize emhlanganweni ezansi lapho ngase ke ngiqhubeka ngathi Nkosi ungavumi kube isimila futhi vumela lo dokotela linde kuze kube semva kolokuqala lonyaka ukulikhipha ngiyakuzona nje mbona ngathi Nkosi wayengakuqondile lokho akwenzayo ngalokho kusa wayengaqonde khona lokho ngathi Nkosi akagaza nakanye asho nelilode izwi ngami ngiye emhlanganeni ngihlala izinyanga kumbe noma kokuyini akagaza nakanye avule umlomo wakhe ngakho bengithumele kanjalo izingubo zami kwabaklinayo futhi wawasha amayembe ami futhi alungise yonke into yokuba ngiye emhlanganweni manje ke akazi ukuthi angamkhonza kanjani uNkulunkulu nina besifazane njengoba nikhonza abayeni benu nikhonza uNkulunkulu kusobala futhi manje bese kuthi ke uma ngingena ngikhathele konke futhi ngikhandlekile abantu bevela ndawo zonke ngiphume ngiye ndawo ndawo hambweni lokuyodoba noma uhambo lokuyozingela ngani abesifazane abaningi bebeyoqhuma kuloko ubenzani yena na angilungiselele izingubo zami zokuyozingela ukuba ngihambe angidedele ngihambe ngathi Nkosi wayengamqondile lokho ngase ngithi wake wavulwa ngokusikwa kathathu ngenxa yokuthi wayebelethe ngokuhlinzwa ngase ngithi Nkosi ngiyakuzonde kumbone ezodingeka ukuthi akwenze futhi kwase kuthi nje ngaleyo nkathi ngeze into ethize kamelweni ngabheka phezulu nephimbo lathi sukuma lathi manje noma yini oyishoyo yileyo ndlela okuzoba ngayo ngale ndomsizo nje ngathi ngaphambi kokuba isandla sikadokotela sizomthinda isandla sikaNkulunkulu sizosusa ithumba futhi ngeke lize litholakale ngisho lokho kwakuxazulula kimi angizange ngimfonele saqhubeka nje sahamba salanda uBilly noLois sase siya eshi report ngokusukubulandelayo ngamshayela ucingo wayejabule wathi Bill ngifuna ukukutshela manje nangu futhi angakuqinisa lokho wayexuka endleleni eya laphaya wangena ekamelweni nonesi nonkosikazi Norman bamegqokisa izingubo ze igawuni ukuba hlolwe dokotela waphuma futhi kwakunzima ukuba kwele etafuleni ithumba lilenga phezulu lapho lilikhulu kakhulu futhi lapho udokotela uyangena futhi wayekhuluma naye futhi weza ngapha ukuba aphakamise ishiti ukuba amthinte futhi ngaphambi kokuba amthinte nje lasuka
and the doctor
Ndodela kazalo ukuthi lalinga kuliphi icala wathi awuline kancane yena umfanekiso odwetshiwe nazizonke izijombe lapho konke kunye akatshelanga ngisho lomkhondo owodwa wana wamhlola ephindephinde wathi ngingake ngingekwazi ukukuchaza kodwa Nkosikazi Branham lelo thumba liko lapho futhi akagaze abe nelilodo phawu lwalo kusukela lapho Kawini na, kabelani, ngayo impela nje indlela okwasho ngayo. Ngaphambi kube isandla sikadokotela simthinde, ukwehlukana ngomzuzwana wodwa. Isandla sakhe sasiyobe sesilithintile. Liphelele kanjani izwi lenkosi? Manje nango, umngami futhi sobabili, siphambi kukaNkulunkulu. Kodwa ngaphambi kube isandla sikadokotela size sikwazi ngisho ukuthinta umzimba wakhe emgwaqeni yenza kuye kanjalo. Kukhona okwenzekayo. Ithumba lasuka futhi abalithelanga wathi ngikhona ubuthi ngoba njalo akubanga njalo sithando na ngifuna ukukuqinisekisa nkosikazi Branham kunjalo indlela kusho ngayo na kunjalo ukuthi lelo thumba alikho lapho awuna thumba
just exactly according
kwawini na ngakwimpelo kwezwi lenkosi lokho kwaku amen lezo izikhathi zezihlanu izihlanu yinombolo yomusa yinombolo yo kholo futhi kusekho kunye kungabaza engqondweni yami ngiyazi ukuthi umdonso wesithathu khona futhi ngiyazi ukuthi wenzani manje hloniphani hlalani nithule nje ihora lizofika masinye lapho uNkulunkulu ezosenzela khona izinto ezithize ezinkulu manje sikhothamisa amakhanda ethu okwezwi lomkhuleko
Lord Jesus
Nkosi Jesu ngikubonile phezu kwabanye abantu kodwa lapho kufika kunkosikazi wami uqobo ikuku kwakusekhaya lami ngaleyo nkathi Nkosi ngakubuka ngamehlo ami uqobo ngakuzwa ngezami izandla uqobo futhi ngafifi iminyaka eyishumi nesithupha ngaphambi kwalokho kwathi futhi Nkosi kwaziwa futhi kwebulwa nguwe uma kukhulunywa noma yini kufanele kwenziwe Wongikhombisa Nkosi ngaleyo nkathi ukuthi ukwethemba kwami kulokho owawukwenzela abantu futhi ukazise ukuze ngibasize wakwenza kwafezeka ekhaya lamuqobo lowo kwakungumdonso wokuqala futhi manje umdonso wesithathu waqinisa umdonso wokuqala
We are thankful Father
Siyabonga baba sithethelele emaphutheni ethu singabantu abancane asifundile cishe abantu abangakwazi ukufunda ukubhaliwe kodwa siyabonga kakhulu ukuthi sinoNkulunkulu omkhulu ongumnini mandla wonke osiqaphayo nosinakekelayo ngoba asazi ukuthi singazinakekela kanjani sizinikela kuwe Manje baba ngikulekela ukuthi uzongisiza nakulo mdonso wesithathu kwangathi ho Nkosi njengoba ubukhuluma eminyakeni yethu ibe mibili edlule mayelana nawo ukukhombisa ukumaka ezintabeni nokunjalo futhi ukukhuphula manje bengiphetsisa ukubona ukuthi kwakuyini kwaze kwaqiniswa ngokuphelele Manje ngiyakuleka baba ukuthi uzongisiza ukuba ngihloniphe ngokuzithoba kakhulu ngalokhu kunoma kwakunjalo ngaphambili futhi kwangathi ungathola inkazimulo njengakhona phezu kwaleli pulpiti elifanayo lapho owokuqala washiwo khona wesibili futhi manje wesithathu futhi obushilo kufezekile khona impela kushiloyo siyakukholwa Nkosi Nkulunkulu
help every one of us
Siza yilona lowo wethu kuba silahle kungakhola kwethu nezinkoloze zethu ukuze sime ekukhoneni bukaNkulunkulu ophilayo sazi lo uNkulunkulu ofanayo wakhipha lelo thumba kumkamo hlezi ekhona manje Kuqiniswa ngeke sayenze yokwenzeka kolapha ephakeme kunawo wonke sinayo ezweni owalihlolayo wase eyabheka walithatha izithombe futhi manje aliseko uNkulunkulu futhi akekho omunye ngaphandle kwakho futhi siyakuthanda ngoba usivumele sibe yizinceku zakho futhi kwangathi singakukhonza ngokuzithoba nenhlonipho zonke izinsuku zokuphila kwethu Sibekho lenkosi kwangathi ngingakwazi nomndeni wami nabo bonke laba bantu sikwazi ukuba yizibani ezikhanyayo usawoti onobusawoti ozokhala yalo ukoma kwabanye ukuba bathande lo Jesu osenzele olukhulu kangaka Manje njengoba sivule izwi ukuba ngilifunde okwendikimbe encane bese ke ngikhulekela abagulayo ngisize Nkosi khuluma kithi uthi uphilise abagulayo egameni lika Jesu ngisiya khuleka amen Ningaba nazo ngabe nginazo nje isikhathi sokuma ngishishisa masinyane ngempela ngikibe thize lapha ngifuna nifunde manje noma nimake phansi kumbe noma yini enifisa kuyenza eyokuqala ijolakala encwadini kaNumero amashumi amabili nanye elesihlanu kuya kweleshumi nesishiyagalolunye futhi sifuna ukufunde lokhu. Bantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi nisikhuphulelele ngibhithe ukuba sifele hlane na ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi, imiphefumulo wethu uyanengwa yilezi zinkwa ezilulana ukudla kwezingelosi. Inkosi yathi uma izinyoka ezinezihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu, abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Ngakho inkosi, ngakho abantu bafika kuMose bathi, ukuvuma bhekisani sonile. Yabo, leyo yinto yokuqala ekuphiliseni, ukuvuma kuqala.
We have sinned. For we have
sonile ngokuba sikhulume kabi ngenkosi nangawe kuleke enkosini ukuthi isuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Inkosi yathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke entikeni ukuthi kuyakwenzeka, kuyakuthi yilowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda.
And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole and it came
Mose
to pass that
inyoka ethusi wayibeka entikeni wathi lapho inyoka indumile umuntu uma ebeyibheka inyoka ethusi wasinda.
Now
manje futhi ngifisa kufunda umbhalo kuZakhariya isahluko seshumi nambili ivesi leshumi.
And I will pour
ngiyakuthululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhileyo eJerusalema umoya womusa nowokunxusa.
And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn.
Bazobuka mina abangikwazileyo bamlinele njengokulinela ozelwe yedwa, babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe.
Now for a text, I'm going to take this.
Manje kwendikimba ngizothatha lokhu. Bheka lapha ya kuJesu. Fulathele izwe ubheke kuJesu. UMose wenze inyoka futhi lapha umprofeti kamuva wayekhuluma ngakho ukuthi kwakuza kwenzekani ukubheka lapha ya kuJesu.
The Bible said in Isaiah 45:22,
iBhayibheli lathi kwiIsaya wamashumi amane nanhlanu amashumi amabili sithola ukuthi uNkulunkulu wathi, bhekani kimi nonke nina majukujuku omhlaba, futhi manje uma umhlaba usufike ekupheleni kwawo noma inqubo yomhlaba izifike eziphethweni zawo, abantu mababheke kuye. Manje ungahle uthi sikuzwile lokhu isizukulwane ngesizukulwane, sikuzwile lokhu isikhathi eside. Iqiniso lelo futhi kushunyayelwe isikhathi eside. Abefundisi abaningi uthathele indikimba efanayo izinkulungwane zabo.
But here is the thing I want to ask you tonight for these next few minutes.
Kodwa nansi into engifuna kunibuza yona kulobu busuku ngale mizuzu elandelayo embalwa. Kodwa uma ubheka umbuzo ngokuthi ubonani uma ubheka na, ubonani uma ubheka na, lokho kwenciye kuphela kutheni ubhekani. Niyabo manje wathi, bhekani kimi nonke nina majukujuku omhlaba. UMose waphakamisa inyoka futhi noma ubani owayebheka waphiliswa. Manje kwencike ekutheni ubhekani. Ngibabonile abantu bengene emihlanganweni ngalolu suku lokugcina bakwazi kuphela ukuhlala emhlanganweni cishe nje imizuzu owodwa noma emibili, ilokho kuphela ababengakumela. Niyabo, babengakwazi ukukumela. Ngisoze ngakhohlwa ngiyathemba lokhu akuvezi isithombe samuntu wase-Iowa ngenkathi nginomhlangano e-Waterloo. Futhi liveli ubekhona kulokhu ukusa. Angazi noma ukhona kulobu busuku noma cha. Ukhona nina? Ubekhona kulokhu ukusa? Yebo, emuva ngale lapho okuqoshwa khona, emuva lapha kulungile. Mfowethu li nami senze konke besingakwenza, futhi sapha inhlangano befundisa ukudla kwasekuseni mahhala ukwehla nje ngikhulume nabo. Umfowethu niveni kuzobala uyisifundiso esikhulu lono dokotela wozobunkulunkulu ukuthi wayezifanele ngempela iziqu zakhe futhi ngakho ngazama ukuthola yena ukuba kulume phambi kwalamaluthela ama-Presbyterian nokunjalo kodwa wathi cha babheke wena ukuba ukwenze ngahla ngasengithatha indikimba yami phambi kwalaba befundisi ngemva kokuba bonke sebeqedile ukudla ngathatha indikimba yami ngibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini kwathi nje ngingawufunda umbhalo cishe ababili babheka namba yabe yophuma komnyango ngakho lapho ngiqala ukuthi njengopawulo osukini lwakhe enentshumayelo eyinqaba futhi manje uma phambi kuka-Agripa futhi wathi akabanga ngongawulaleliyo cishe abanye futhi ababili noma abathathu basukuma futhi ngesikhathi sengifike lapho engangingasho khona ukuthize mayelana nendikimba wase kukhona nje cisha bathathu noma bane abahlezi lapho base besukume bonke bahamba isizathu sakho ngukuthi yilokhu abanye beza emhlanganweni uma bezwa ngomvangeli indlela agqoka ngayo inobuthize kubantu uma engagqoka uhlobo olufanele lwezingubo abanye babo ngeza isazi sesayense yengqondo sithi ngelikilanga udokotela Naromo idoda enomoya omuhle indoda engumkristu uhlelo lwakhe lukukhe lapho ngibasa zonke isikhathi wathi indlela yokutshela umuntu ukuthi wayelahlekelwa yingqondo kulapho uma engagqokanga ngokuzithanda kwakhe niyazi ukuthi ufanele abonakale kanjani phambi komphakathi lokho kwakuyisibonakaliso sokuthi wayelahlekelwa yingqondo yakhe awu manje-ke kusho ukuthi-ke bengihlanya yonke impilo yami nebo ngoba ngigqoka ama-ovaloli nako konke nebo ngakho kufanele nesikhundla sami ngifanele ngigqoke njengomfundisi wasesintweni ngamanye amazwi ukuze ngibe umfundisi wasesintweni ngicabanga ukuthi ujesu wayegqoka njengomfundisi wasesontweni wayegqoka njengomuntu othelekile wayehamba angene phakathi kwabantu futhi kwakungelutho kugqoka kodwa lokho nje yinebo ukuthi unjani umqondo womuntu aku kunjani-ke uma lo muntu noma angazi ukuthi udokotela uzocabangani ngalokhu ngenkathi umprofethi ebhebhelini eyalwa ukuba awundule izingubo zakhe futhi ahambe nguni phambi kwabantu na wayeyoba uhlanya ngempela ubengeke manje na kodwa unkulunkulu wamtshela ukuba kwenze umunye wadingeka ukuthi alale ngohlangothi lwakhe izinyanga ezingamakhulu amathathu namashumi amane ngikholwa ukuthi kwakunjalo elele ngohlangothi lwakhe uhlangothi olulodwa wase-ke ephendukela ngakolunye futhi udle ikhansi lekhothamo ayelenzile labo wadingeka ukuthi ahambe futhi abilise lokhu kudla kwenze akuhlanganise bese kudla konke ngaleso sikhathi afike ngale akhe kugcwale isandla bese edla elele ngohlangothi lwakhe kube yisibonakaliso so niyabo oh abantu badinda kangakanani ngempela ezwini likankulunkulu bafundiswa kakhulu nje baze bazifundise kuqhela kunkulunkulu uma umuntu ekhuluma ngokuthi unemfundo yazi nje ukuthi uqhele kangakanani kunkulunkulu niyabo iziqu zobudokotela ngisho lokhu ukuthi ngikhulume kabi ngodokotela veli ngoba akasilo lolo hlobo kodwa ngokuvamisile uma umuntu ethole iziqu zobudokotela lokho kusho ukuthi kimi uqele kakhulu kangako kunkulunkulu niyabo ngaphandle uma angahle azibambe aye ezwini linako unkulunkulu manje sitshela ukuthi abanye ufike zozo indlela okhuluma ngayo uma bezobheka ukhuluma ngokuphilisa kukankulunkulu nenkosi uma umuntu engesuya woqobo isihlaniphi ngokweqile esifundiziwayo abantu nje abakwazi ukukumela umuzwa isebenzisa amazwi njengoizindenti namazwi njengeabakwenzi bacabanga ukuthi leyo yinhlele yokutete kunkulunkulu futhi ngekathi nje sekhuluma ulwimi olulula nje sebuze kwathi namhlanje kunoprofesa abadidekile ngokuba bezama ukukuhumusha ngokolwazi lokufunda lolwimi lwangalolo suku futhi kwakuwulwimi lwasemgwaqeni ngakho-ke ngani ukhona umehluko mkhulu kakhulu ngisho nalapha e-United States yakithi ngabizwa eflorida kuya e-New York futhi kwakufanele ngithole wesifazane ngapha futhi e-St Louis ukuba ahumushe phakathi kwale ntombazane yaseningizimu nentombazane yasenyakathe wawumkhulu kangakoko umehluko owawukhona niyabo impela manje into yakho ingukuthi ukuthi abantu babheka lezo zinto izinkulumo esikhundleni sezwi izwi libonakaliswa lingubufakazi obubonakalayo ukuthi liqinisile yabo izwi libonakaliswa bosoze bakubheka lokho ufanele ube nomcabango okuhlakanipha ukuze ukwazi uye ekholiji futhi ufunde ukuthi kukhothanywa kanjani ukuthi kumiwa kanjani endaweni yodwa nakho konke wo lokho kungaklinywa umfundisi afe owayegcwaliswa ngomoya ongcwele ngempela yabo manje leso yisihlakaniphi futhi yileyo ndlela zonke lezi zinto esinayo sinomcabango wokuhlakanipha kaKristu yilokho abakubhekile futhi uma uKristu ekuwe ufanele ube yisifundiso esikhulu ufanele ube yisihlakaniphi ngoba yilokho abacabanga ukuthi uKristu yikho esinye isikhathi enye into babumba eyabo imibono yokuthi ubefanele ukuba njani umqondo okungowabo esikhundleni sokuthatha lokho kwashiwo yizwi yiloo ndlela uma bebheka futhi ngisho bebona ujesu uqobo lwakhe bayehluleka kumqondo bakwenza kosuku lwepentekoste bakwenza ngenkathi lisenyameni bakwenza ngenkathi esemkhombeni bakwenza ngenkathi esemigwaqeni yasejerusalema bakwenza ngenkathi esesiphambanweni futhi wayengukugcwaliseka kwalelozwi futhi lokho babe nomesiya ehla ngomuhubho evela ezulwini nakho konke kunye futhi kwakuyiphutha ngoba kwakungumcabango wabo wokuhlakanipha futhi behluleka ukumbona futhi bembuka ngqo kunjalo nanamhlanje bonani uma ubheka na abanye babheka ukuba babone uma bebheka babheka ukuba babone umqambi webandla othize ohlakaniphile omkhulu umuntu ngempela ongaveza isivumokholo isizobangela bonke abantu ukuba basithande lesi sivumokholo enye into yilokho abakubhekayo uma bembona abanye babheka ukuba babone insumansumane njengosanta claus uma bebheka bafunda ibhayibheli bese bethi leyo yinto insumansumane kuyinto nje eyabhalwa ngumuntu yilokho bona ngoba uma belowo mbono onawo ngebhayibheli yilokho nakho ngaye niyabo abanye babheka ukuba babone ingane abanye babheka ukuba babone unekwatshe noma usanta claus abanye babheka ukuba babone incwadi ethize yezomlando eyayingeyayizolo hhayi namhlanje kodwa umbuzo ungukuthi bonani uma ubheka na baningi kakhulu benu abazisho ukuthi banomoya ongcwele babheka babone umuntu wesibili kaziqu zintathu kanti akuphathwa ngisho lasebhayibhelini ayikho into enjalo igama elithi ziqu zintathu alikho ngisho nasezivalweni zebhayibheli kodwa nokho uma ubheka ujesu umthatha njengomuntu wesithathu noma umuntu wesibili kaziqu zintathu futhi yingalesi sizathu ungafinyeleli ndawo niyazi ukuthi wathini ngingunkulunkulu futhi angekho omunye ngaphandle kwami niyabo kuye ngokuthi yini oyibhekile uma ufuna ukubeka umfana omncane othile oletha inhlanhla ikehla elinentshebe nokunjalo uma kuyile ndlela obheka ngayo ujesu njengomuntu othize ohlukile kunkulunkulu ubheka ngokungesikho awuliboni lapha esikhathini esike side sedlule nganginezibuko zasendle ngangizama ukubhekisisa inyamazane i-antelope noma i-antelope ngale endle nendodana yami yayizama ukungikhombisa futhi isancinyana impela ngakho yathi thatha izibuko babayi nakho kumi inyamazane i-antelope khona phandle lapho ngathi ngingayibona ngamehlo ami emvelo wathi thatha lezi zibuko ngingathi ngibheka ngabona cishe ezinyamazane ama-antelope ayishumi kodwa izibuko zazingaqondisiwe kahle futhi ngenkathi sengihamba ukuba ngiziqondise kahle lonke ishumi lazo liphenduka laba ngeyodwa futhi uma uzoqondisa kahle ingqondo yakhe ezwini likankulunkulu abathathu bazoba hoyedwa niyabo kodwa izibuko zakho zobufundisi ziyaphuma ekuqondisweni kahle uma uzama ukumenza abe mthathu uyedwa niyabo kodwa kuya ngokuthi yini ayibhekile ubonani uma ubheka na khumbulani ungambona kuphela lapho umbheka ngezwi ngeke umbheke ngebhuku eliphethe indaba yesifundo ngeke umbheke ngesivumokholo uzobona onkulunkulu ababili noma abathathu nakho konke kunye kulezo zivumokholo kodwa mbheke ngezwi futhi uzobona ukuthi ungu-Immanuel unkulunkulu owenziwe inyama phakathi kwethu wathi ngingunkulunkulu futhi ngaphandle kwami akekho omunye ungunkulunkulu Uzaya wabheka ngezinye isikhathi umprofeti futhi lapho ebona uJesu indaba yami ngukuthi ukubheka kuJesu bheka lapha yaku Jesu ngenkathi uzaya efulathela izwe ukuba ambone wathi ngibona umluleki inkosi yakujula uNkulunkulu lamandla uyizwa kuna phakade yiloko uzaya kubheka lapha wayesa kubona uDanyeli ngesinye isikhathi wayemi ngenkathi ebone ukuphela kwemibuso yabezizwe wabona umfanekiso uNebukadinezari ayewuphuphile wabona ukuthi ngamunye wawuzothathwa kanjani ngomunye lapho yeza futhi lapho ebheka kuba bone ukuthi yini konke kwakuza kwenzeka ekugcineni ngenkathi ebona uJesu wayeyitshe elakheshula entabeni kungengazandla elafihliza imibuso yabezizwe uNebukadinezari waphosa abantwana bamaHeberu abathanda izithandelo zomlilo ababekhona kuNkulunkulu futhi bama ezwini lakhe uma babezolifela babezoma noma kanjani into encane nje ngokuguqa ngedolo labo ngenye indlela ethize kodwa lapho ebheka laphaya futhi wabona uJesu wayeyindoda esine eyayisesithandweni somlilo futhi kwasuka konke ukushisa ezincwekini zakhe ezindalelayo lokho uNebukadinezari akubonayo ungezekeli wabheka laphaya ukuba ambone kolunye usuku futhi wayeyisondo phakathi nesondo phezulu le phakathi nomoya wayeyihabhu esondweni lapho zonke izipokwe ziboshelwe khona Amen. Isondo elikhulu ligijima ngokukholwa. Kodwa isondo elincane liphendulwa amandla enkosi. Wabona lowo-ke uHezekiyeli ngenkathi ebheka laphaya.
John the Baptist.
UJohane ubhaptizi wabheka laphaya ngolunye usuku futhi. Ngenkathi enze njalo, wabona ijuba nephimbo lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Yilokho akubonayo.
Then he saw Jesus and God being the same person.
Manje ke wabona uJesu noNkulunkulu bengumuntu ofanayo ngoba umoya wenza uvele ezulwini njengejuba uthi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo yilokho kubonayo kaphelane uzikhomba ngaleyo ndlela
Noah
ngekathi ebheka laphaya ukuba ambone uNoah wabona izahlulelo ezilungilezi kaNkulunkulu zehlela phezu kwabantu balelizwe ababenqabe izwi lakhe lokho Noah akushoyo ngenkathi ebheka laphaya uMose ngekathi ebheka laphaya wabona isihlahla sivutha intsike yomlilo yayizibuyisele esihlahleni futhi ngenkathi uMose esondela kuyo wathi khumule izicathulo zakho ngokuba nginguye Manje umazo likala lelozwi nginguye inkathi yadlule inkathi yamanje inkathi ezayo nginguye ophakade yabo nginguye wabona unginguye yilokho akubona izihlathane sivuthayo uIsrayeli wabheka enyokeni yethusi eyayenziwe uMose futhi wabona ukuhlupheka kukaKristu ngokwahlulelwa kwabagulayo ngokuba siyazi ukuthi inyoka yayikhuluma ngokubuyisana uJesu wayeyilokho kubuyisana njengoMose waphakamisa inyoka yethu sehlane kanjalo nendodana yomuntu nga iphakanyizwa intozi efanayo niyabo ngani babonile futhi bagula lokho kwakungokokususwa kwezono zabo nangenxa yokugula kwabo futhi yilokho uJesu walinyaza ngenxa yezimpambeko zethu ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina susa ukuphilisa kukaNkulunkulu kuKristu usika ukubuyisana kube uhafu kabili niyabo bonani kuye uma ubheka na Ngiyakubona lokho na ngiyakubona lokho yalinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu ngemivimbo yayo siphiliziwe thina uma ubheka laphaya ungakubona lokho noma ungabona icala elilodwa nje lokubuyisana na ungabona macala omabili akho uma ubheka na uma ubheka isifumo khona bazokutshela ukuthi izinsuku zokuphiliswa seledlula kodwa uma ubheka ngezi uzobona uyena izolo namuhle naphakade niyabo Bafundi bambheka ngenkathi besolwandle olunenkathazo futhi babona usizo kuphela olwalunga basiza luza
Martha looked to him in the time of death and she saw
Martha wabheka kuye ngesikhathi sokufa futhi wabona ukuthi wayengukuvuka nokuphila amen ngesikhathi sokufa uMartha wabona ngenkathi yebheka wayenqatshwe ngabantu bakubo wayaliwe ngisho wayethumbele kuye futhi akezange kumfabo kodwa ekugcineni lapho esefika futhi wahamba futhi wawa phansi ukuze abheke watshela ukuthi wayeyikho kokubili ukuvuka nokuphila amen. UJairu wenza into efanayo, ikhole elichashile, iPresbyterian elincane, iMethodist, iBaptist, elalikhola ngempela, kodwa lingakwazi ukuhamba-hamba ngenxa yokuthi ihlelo lalo lingeke lilidedele ngoba lalizoxoshwa esontweni. Kodwa indodakazi yalo encane kuyiyona yodwa yayiseseduze kokufa, futhi kwakufanele lihambe, kodwa lapho limthola, lathola ukuthi wayengukuvuka nokuphila. Ngathi lithumela kuye isigijimi safika sasesithi ungayikhathazi Nkosi ngokuba intombazane isivele ifile ngenhliziyo yayo encane yacishe yehluleka impela kodwa wathi angishonge yini uma uzokhona kuphela uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. UJairu wathola ukuthi wayekwazi ukuvusa abafile ngenkathi ebheka uJesu. Balabile bambheka futhi batshola ukudla kubilisa impilo lokho kwakungokwemvelo. Abalambile bakamoya bangabheka kuye futhi batshola ukuthi uyizinkwa sokuphila. Isele lifayo labheka kuba libona ukuthi yini elalingayibona futhi latshola kuJesu kuxolela kwalo. Ungikhumbule Nkosi nxa usufike embusweni wakho. UJesu wathi namuhla uzakuba nami eparadisi yilokho elakubonayo ngehora lokufa kwalo. Abakulayo babheka futhi babona umphilisi. Impumputhe yabheka futhi yakwazi kubona. Kuye ngokuthi yini oyibhekile manje. Ubheka ini na? UPetru noNathaneyeli babheka futhi babona izithembiso sezi lomprofethi wabo uMose zibonakaliswa. Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami. Abantu bayakubambelela kuye nabo bonke abangamkholwa futhi bezwe lowo mprofethi bayonqunywa kubantu. Futhi lapho uPetru enyukele ebukhoneni bakhe uJesu wathi igama lakho nguSimoni futhi indodana kaJona. Wazi ngazalo sesikhathi-ke ngenkathi ebheka kokuqala kuJesu ukuthi kwakukhona kugcwaliseka kwalokho izwi likaNkulunkulu elathi wayezoba yikho. Amen. Angazi noma nithole into efanayo yini ngenkathi nimbheka kokuqala na. Angazi noma izwi elithenjisiwe lizibonakalisa uqobo lwalo kini ngenkathi nimbheka na. UNathaneyeli wathi nje angafika ebukhoneni bukaJesu ethe kungabaza kancinyana. Sithela ukuthi uFilipu wayehambile wafika wamtshela, woza ubona ukuthi ubani esimfumene. UNathaneyeli yafika wayesethi yimuphi yena na? Wathi mhlawumbe yilo phezulu laphaya ukhulengela abagulayo. Wafuzula edlula waze wathola kumbheka futhi lapho ebheka uJesu wathi bheka umIsrayeli okungekho okhohlise kuye. Wathi Rabi uke wangazi nini na? Wathi ungakabizwa kuFilipu uphansi komuthi ngakubona. Wabese tshalaniki uNathaneyeli na watshela ukuthi nanso inkosi ka-Israyeli. Wathi wena indodana kaNkulunkulu inkosi ka-Israyeli ilokho ekubonayo ngenkathi ebheka. Wakuthola ukuhunyushwa kombhalo wakhanyiswa phambi kwakhe wakubona umbhalo ofanayo umprofethi ochotshiwe uMose ayewushilo uyobanga umprofethi onjengami. Wesifazane emthonjeni wathola ukuthi abheke ngesinye isikhathi futhi wabonani na? Wakuzwakalisa emzini wathi uzani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile. Ngabe kuye impela uMesiya lana na? Ngenkathi ethatha iqala ukubheka uJesu Kristu wabona uMesiya. Abantu bangabheka into efanayo namhlanje futhi bayibize ngokuthi ngokufunda umcabango ngenqondo. Bayoyibiza ngenkolo yokukhoza imimoya abafileyo. Bayibiza nanganoma yilubu jabule gama likadeveli abangayibiza ngalo ngoba abazi ukuthi babhekani. Amen. Abaqodi babheke isivumo kholo, babheke isihlakaniphi esikhulu kuba sibeke ibandla ngokohlelo, babheke amalungu amaningi futhi behluleka ukubona inkosi uJesu Kristu ebusisiweyo zwini lakhe likhonjiweyo. Kunjalo kuye ngokuthi yini ebhekayo. Uma ubheke kugcwaliseka kwesithembiso sanamhlanje uzosibona. Kodwa uma ubheka izinhlakaniphi ezithize noma into ekade beyibheke kanjalo umkhabi othize omkhulu uzomlando othize omunye umuntu othize enye into uzohluleka kulibona kodwa uma umbheka ngezwi izwi liyamemezela ukuthi ungubani waphonsela abantu basukulwakhe inselelo ukuba benze kufanayo abakwazanga ukumbona wathi nini abahola abayizibubuthe ezihola izibubuthe nizitsho ukuthi uMose wayengumprofethi Kuba benimazi uMose beniya kungazi nami uMose waloba ngami futhi babephubutheke kakhulu ukuthi balibone belibheka ngqo futhi bephubutheke kakhulu ukuthi balibone ngikuhlanganiswa kwesizila sejuba lokho kubenyezela kulokhu kuza imizuzu embalwa niyabo bayabheka futhi abazi ukuthi babhekani ngoba banomcabango oliphutha kulokho abazama ukukuthola Ubungazi kanjani ukuthi ubufuna ukuthelana uma ungazi ukuthi ubhekani na Ubungaba kanjani uyocinga ithanga futhi ungagaze ubone nelilode futhi ungagaze uzwe ngento enjalo na Ubungaba kanjani uyothola ikhabe uma ubungagaze wazi ukuthi yayikhona into enjalo nokuthi yayibukeka kanjani na Ngani bungathola umqomo futhi ucabanga ukuthi kwakuyikhabe bungathola enye into bungathola isigaxa futhi ucabanga ukuthi kwakuyikhabe Kodwa fanele wazi ukuthi yini ebhekayo futhi indlela kuphela yoze wazi ngayo ukuthi uya kuphi ukuthi ubhekani uma ubheke uJesu uzobheka ezwini ngokuba uyizwi iyona efakaza ngami hlolani imibhalo Uzisho ukuthi ubanga bakhola abaprofethi kodwa ningabakayihle udebeni oyihle abazishoyo lapho uNkulunkulu ajumela abaprofethi kubo wabafake libeni. Baba babulala abaprofethi wonke afikayo uJesu wathi yibuphi kubo oyihle abanga bakhandanga ngamanje na nemisebenzi kayihle niyakuyenza amen. Amadoda abalungileyo amadoda angcwele indoda wawungeke ukhombe isici kuyo kepha nokho wawabiza ngezinyoka nodevele niyabo. Ibhekani la uma nibheke umuntu othize omnene na abanye abantu cabanga ukuthi ngoba umoya ongcwele wasebenza ngawe uzofanele ube ngosenesikhathi eside umfo omnene ohambahambayo ngisho enga lowo akusiwo umoya ongcwele uNkulunkulu akasebenzi ngezingelozi kanjalo noma abafanele ukuba yizo uNkulunkulu usebenza ngabantu ibhayibheli lathi welitsha wengumuntu njengathi ngokujabuka kodwa ubungeke ube naye uze ukuba uzubona uJesu uPetro noJohane sangeni okuthiwa lidle futhi ngekathi bebadonsa enhla lapho mayelana nokuphilisa lowo muntu babaqonda ukuthi bangabantu nje abangafundile kodwa babona futhi ukuthi kade belo Jesu niyabo ngoba ukuphila kwakhe wakuboniswa ngabo Manje kuye ngokuthi yini oyibhekayo wesifazane wayelifundile iBhayibheli yena wayazi ukuthi kwakukhona uMesiya ozayo futhi wayazi ukuthi lo Mesiya wayeza kwenzani Futhi kwathi bazika nje uJesu ngathi kuye ngiphuzise wathi akusile isiko ungumuntu owejwayelekile nje manje ukuba wayekade eteze lapho efake umkhulu umshuqulo nazo zonke izinhlobo zemihlobiso phezu kwakhe zo zomuntu othize ongcwele ngathi wesifazane wayizothi awu nangu uya umpriest futhi aqhubeke noma nanto uhlobo luthize luka rabbi aqhubeke Umfundisi engeke ethize ngibone umuntu eza ezokudla namhlanje lapho engaya khona ukuyokudla nalofo uyangena wayene ziphambene zenele nezinto kuye kuyinto enhle ngezinye ezikhathi labo bafo kuba beba nalokho Ngicabanga ukuthi ufanele uphile impilo awudingeki ukuba ube nenqaba yezingubo zabefundisi basemasontweni ukufakazisa ukuthi yini ngezinye izikhathi bayaphuza futhi baziqhubekele kangaka futhi babhema osikiliti nako konke bafanele bagqoke izingubo zabefundisi basesontweni ngisho nokuthi bazi ukuthi bangabafundisi noma cha kunjalo Ngiyanitshela izingubo zabefundisi basesontweni zomuntu ukuba ziqoke ngubhabhathizo kamoya ongcwele ezizokukhomba ukanye noJesu kunjalo manje siyajola lokho kuya ngokuthi ubhekani ogqoke kahle ozilungise kahle uhlobo luthize lomshuqulo awusazi wambona ngoba wayengumuntu ojwayelekile nje uNkulunkulu usebenza ngumuntu uJesu wayengumuntu uNkulunkulu wayekumuntu futhi wayenguNkulunkulu Manje sithola ukuthi lona wesifazane ngenkathi yebona lezi zibonakalisa simfihlakalo ukuthi wakwazi ukumtshela ayekwenzile okwakungalungile noma okwakusenhliziyweni yakhe. Wazi ngayo leyo nkathi ukuthi lowo kwakungumesiya. Ngakho ngenkathi ebheka uJesu wabona umesiya. UMesiya kwakuyini imisebenzi kaMesiya na? Ukwazi imfihlo yenhliziyo. Ngabe lokho kunibambe kahle na? Ngazi noma nizoqonda yini uma beningabheka yena kulobo busuku benizobhekani na? Bezafana uMesiya yizwi. Izwi neBhayibheli lathi kuba ephelele isahluko sasine ukuthi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla kakhulu kunenkembe sikaNhlangothi zombili zikalizwe lahlukanise nethabo futhi lahlulela imicabango osenhlizweni. Futhi lapho esazi ukuthi uMesiya wayezoba yini lozi lenziwe inyama futhi yakwazi ukumtshela ukuthi yini engalungile kuye. Wazi ukuthi lo kwakunguMesiya. Hayi ukuthi ugqoke kanjani? Hayi ukuthi wayenemfundo eningi kangakanani? Kodwa ngesibonakalisa mkhombisa sona, wayengumesiya. Lapho ebona uJesu wabona uMesiya, uNkulunkulu kumuntu, njengoba kutshenjiselwe lowo nyaka ogcotshiweyo. Kodwa liyazi thini? Abaningi baleyo minyaka efanayo engikhulume ngabo abakaze bayibone leyo nto. Abaningi babo abayibonanga. Kuyafana namhlanje. Abaningi abamqondanga uMose. Abaningi abamqondanga uElijah. Abaningi ababaqondi neze baze bahambe bese beyakuqondake. Ongakholwa ubonile ngezinsuku zikaNowa kuphela yini ukungakholwa okwakubhekayo na? Nginitshelile ukuthi okholwayo wabonani, manje asibona ukuthi abangakholwayo babonani. Ngezinsuku zikaNowa abangakholwayo babonani, babonani emuva lapho ngenkathi bebheka na? Babona uhlanya luhamba lupamazela entweni okuthiwa yisikebhe, yilokho kuphela abakubonayo. Igeza lithize elihlanyayo nobuhanqo budo obumhlophe elase lilehlekela ingqondo futhi kuphambele nocelingo lwesayense nobufakazi lathi kukhona amanzi phezulu laphaya ngani ufondini omdala bamdabukela bamedlule yena kuzomenyezelwa ukuthi uhlanya mazinya ulehlekela ingqondo. Kodwa wayenezwi lenkosi wayelokhu akha phezu kwalo uNkulunkulu wayekhombisa obufakazi bubonakalayo ukuthi uzamcolo wawuza kwakuyi bonakaliso kubo labo abangayikho lwanga indaba kaNowa bazulazule ebumnyameni futhi baphelele kufeni emanzini nethuna lezihogo. UFaro wake wabheka wabonani? Wabonani uFaro na? Ubone uhlanya olubizwa ngoprofethi nokuningi kakhulu okubizwa ngokuthi yizisha zokukhululwa. Yilokho kuphela abakubonayo, umxovu odaka isiqile sibi phakathi kwabantu futhi sizisho sona ukuthi zathuke nguNkulunkulu ukuba senze izimangaliso. Ngani babecabanga ukuthi umfo wayelahlekile wathi hamba ngeke aheme ngakho uzo bazomemezela ukuthi uhlanya ehemva kwesikhashana kodwa wayenoyisha kanjenkosi. Abakholwayo u-Aaron, uJoshua nabaningi babo bambona uNkulunkulu kuMose nemisebenzi kaNkulunkulu uMose ayenzile. Yingaleso sizathu bazi ukuthi uNkulunkulu wayekuye. Babheka futhi babona uNkulunkulu kuMose. Zithebe zabheka zabona impela ukuthi wayengubani. Niyabo, kodwa sala ukumlandela ngoba sasithanda izinto zezwe kakhulu kakhulu ukuba silandele uJesu. Singaki sicebe siyolalela le tape yalolo hlobo udingi ukuthi njalo ucebe ngemali qabo ungaceba ngokukhaluka ucebe ngezijabulo zalempilo. Ingaki indoda mangaka amantombazane asemancane futhi bangaka abafana basebancane abangezu ukuthi ngitha ngokuthandwa kwabo ngabantu babe yindlovukazi yocansi noma uRiki othize nesiginci ibhanjo noma isiginci liphume libungaza ngomculo wokuzinyikinya kumbe okunye kudansa akwazi ukukwenza. Bangaki kubo bazozisho ukuthi banemicebo yabo yokuthandwa kwabantu futhi bale uma behlala emihlanganweni ngo futhi babhekisise isandla sikaNkulunkulu sinyakaza futhi simemezele izwi lakhe. Bangaki abazokwenza? Sakhela ihlelo laso sasikwazi ukuphila ngalo. UJesu wayewuhlanya ehlelweni laso. Ngakho kwakuphakathi kokuthi sithatha lokho kwashiwo nguJesu noma sasifanele sithathe lokho. Asiyanga ngani kumpristi waso bese sithi ngingeza njani ukuze ngibe nokuphila kuphakade na? Sasazi ukuthi umpristi wayengazi lutho ngakho. Ngakho siza kuJesu sasithi, ngingenzani na? UJesu wathi, inemiyalo, wakuphosa kwabuyela ngqema tshengenazo. Sathi ngikwenzile lokho. Wathi, inemiyalo, nalapho sasingakabi nakho kuphila kuphakade. Futhi sasazi ukuthi sasingenakho, ungayigcina yonke imiyalo, futhi awukabi nakho kuphila kuphakade nokho. Ngakho uJesu wathi, manje uma ufuna ukwenza kuhle, hamba uthengiseke lokho nakho futhi ukuphe ababofu, uzongilandela. Kodwa lokho kwakunzima kakhulu kuso. Yabo, sithola ukuthi zabheka sabona. Ukuthi wayekubani kepha nokho sale kukuthatha nokubheka kwaso kulandelayo waba sesogweni sibheka phezulu le futhi sibone uLazari wayesezivubeni zikaAbraham. UPilato wabheka ngesinye isikhathi ngenkathi bemlethe wayengakaze ambone ngaphambilini izandla zakhe ziboshiwe ikazi likobhoza emhlane wakhe umqalo wabeva ekhanda lakhe. UPilato wabheka futhi waneliseka ngoba ihashi liza liholopha lehla ngomgwaqo nomgibeli wagxuma wedla futhi wagijima futhi wathi, nakhu unkosikazi ukuthumela incwadi. Futhi wayibuka futhi wathi, Pilato, myeni wami othandekayo, ungabi nendaba kulowo muntu olungileyo ngokuba namuhla ngihluphekile kakhulu ngezinto eziningi ephusheni ngayo. Wathithumela amadola akhe ashayisana. Wayesethi, uma yindodana kaNkulunkulu, uma uyinkosi, awukhulumi ngalo kuzwakale na? Uyinkosi ka-Israyeli na? Wathi, usho khona. Wathi, zitshale iqiniso. Wathi, ngizalelwa lokho. NoPilato wamangala bonke wakumuntu wayenxusa ekhala zinyawani zakhe. Wathi, nginamandla okukubulala noma nginamandla okukukhulula. Wathi, awunamandla lutho ngaphandle uma wanikwa ngubaba wami. Mnumzane, weneliseke ukuthi lokho kwakungaphezu komuntu. Weneliseke ngokucacile ukuthi kwakungaphezu komuntu. Impela wayenjalo. Kodwa yini ezombusazwe zakhe nokuthandwa ngabantu kwakukukhulu kakhulu. Niyabo, wamala ukuthanda kwakhe ngabantu kwakukukhulu kakhulu. Ezombusazwe, isikhundla sakhe empilweni sasisikhulu kakhulu ukuba emukele lolu hlanya. Ngazi ukuthi bangaka oPilato abazobe belalele lokhu ukuthi isikhundla sakho kwelinye ihlelo sizobe sikhulu kakhulu kwemukela iNkosi uJesu wangempela yebo esikhundleni akuzo namuhla. Isosha lamaRoma ezibambanweni lambheka uJesu emva kokuba umhlaba ube nokuphela amandla kwemizwa wazabazama amadwala aze akhameka zintabeni nelanga leshona phakathi nemini futhi laphenduka laba mnyama. Izikhenyeza ziphumanga ukunikeza ukukhanya kwayo nomhlaba waqhuma namadala nokuzabazala komhlaba nombane omazombezombe washibeka ezibhakabhakeni futhi waklebhula iveli letempeli kusukela phezulu kuya phansi futhi abantu begijima futhi bekhala kakhulu bangangazi ukuthi kwakwenzekani. Nalelo soja lamaRoma elasiza ukumbethela ngezipikili lapho lalibhoboze ngenkemba enhlizweni yakhe lase libheka kodwa isikhathi sase sedlule kakhulu. Labheka lakhona kodwa lase ledlulelwa isikhathi kakhulu ukuba likholwe. Elalikwenzile kwaze kukubeke uphawu kulahla kwalo lalikwaze ngomkhono inhliziyo yomsindisi isikhathi sase sedlule kakhulu. Angazi ukuthi ngabe mangaka amaRoma namhlanje elenze into efanayo futhi lizokwenza into efanayo. Ungabheka ngolunye usuku kodwa kungatsha kubukeke ukuthi isikhathi sase sedlule kakhulu. Abaningi namhlanje bazongena ngalolo suku futhi kube indlela efanayo bazile. Umfuthi wudi lapha izolo ngisho lokhu nje ngoba kukulomlayezo ezansi lapha ekhabanini yakwaslider iRoma likatolika lihlezi lapho wehla ukuyolanda ukhokolo wendlu yokukhonzela lapha futhi esenze njalo walitshela ukuthi wayofunela ikuphi iRoma likatolika lathi ngabe leyo ngumfuthi Branham na? Yebo, lathi ngizosho into eyodwa uma ekhuleka uNkulunkulu uyaphendula. Niyabo? Ngiyamangala-ke likwazi nibone isiqinisekiso ukuthi ngempela yivangeli akusimina noma yimuphi umuntu omele uKristu yize sikhuluma ngalo hhayi umuntu. Ngizama kuthini na ngalokhu ukuthi balibona kahle hle izwi eliqinisekisiweyo njengoba kwenza uPilato nabo bonke abanye njengesosha labaRoma kodwa nizolinda kuze kwedlule isikhathi kakhulu ukuba kungabe kusaba khona nikwenzayo ngakho na. lalifanele liwusebenzise ngenye indlela umkhonto iminyango izovalwa njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikanowa bese-ke sibe sesedlule kakhulu izikhathi ungatsho ukuke ngokunye kusa futhi uthi ngizimisele ukuphuma kule ngxovangxova ungalindi kuze kube kwedlule isikhathi kakhulu bekungangcono ubheke futhi uphile manje uLuther walifulathela indlela lekatolika wabonani na insika yomlilo wabona ibandla elizimele Wesley walifulathela indlela lasesheshi wabona into efanayo iPentecoste lawafulathela wonke amahlelo futhi laba yini na abakhulu abantu abanamandla kwenzani ngamunye wabo na lapho baqamba uLuther noWesley nabo futhi lapho bebheka laphoya futhi bakubona abakwenzayo nababekuqalile abantwana babo beza emva kwabo babheka emuva lapho bevela khona ehlelweni futhi bathatha lelo cebu nabantu balibuyisela ngqo langela ncovancovene efanayo abaphuma kuyo ubhekani na abaqambi babheka kahle kodwa abantu abalandela bona babheka emuva kunokho abaqambi abaphuma kukho futhi benza khona impela abaqambi ayemelane nakho ocotshiweko kankulunkulu niyazi ngifanele ngisheshise ngoba nginomuqo omkhuleko ozayo futhi ngiyazi abaningi benu usazohamba kelinye ilanga ngathatha ngabheka ngabona izwi liba yinyama ngabona u-alpha no-omega ngizange ngibone noma yibaphi abathathu abane noma abahlanu ngabona yedwa ngambona njengomsindisi wami ngambona yizwi ngambona kukhanya ngambona unkulunkulu onamandla ngibone unkulunkulu kuye ngabona insika yomlilo ngabona kuye khona impela ibhayibheli lathi wayeyikho ngabona ukuthi wayengu-alpha no-omega ukuthi wayeyinsika yomlilo wayenguyena izolo namuhla naphakade ngabona ukuthi insika yomlilo eyathi ukuthi hhani ubukhona bakhe ubungahluleki neze njengoba washo kwesikajohane laphaya nobukhona bakhe ubungahluleki abusoze bakushiya mfowethu umbono wami kulobu busuku ngukucula lelo culo bheka uphile mfowethu uphile bheka kujesu manje uphile ngokuba kuqoshiwe ezwini lakhe haleluya ngokuthi kuphela bheka uphile bheka ubonani na uyakubona kukhululwa na uyabona ukuthi uyini na bheka kulelozi bese ubona ukuthi wayeyini bese-ke ubheka ngezwe elifanayo bese ubone unguyena namuhla njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ungokwangempela okwakufanekisiwe ngenyoka yethusehlane ngesizathu esifanayo isono nokugula ujuda wathatha wabheka ngelingilanga futhi lapho ebheka ngemva kokuba wayesethathe wambheka ngempela wayekade ebheka kuphela ingcebo ngaphambi kwalokho ibhodo lemali ababe nalo kodwa ngelingilanga lapho ebheka futhi wabona ujesu niyazi ukuthi uboneni na ubonile ukuthi wayenecala ubonile ukuthi wayengakufanele ukuphila futhi wazilengisa okunye kuza okunye kokusa kukhulu kwedlula konke kuwo wonke umlando wesikhathi sengivala ngisho lokhu kukhona okwenzekayo ejerusalema futhi khona manjalo izigejane zamasosha zehlele ejele sengiyakuzwa ukukhwehleza kwamaketango ngizwa kuhutyulwa komkhonto engoqeni ubani ongemuva phakathi lapho na uparaba uselungele ukufa uyisela kalungile ungumphangi ungumbulali uzofa into yokuqala niyazi wathi awu sekungukuphela kwami ngizonqunywa kulokhu kuza into yokuqala niyazi umqaphi uvula emnyango phuma Baraba waphuma wayesethi awu ngiqakele ngukuphela lokhu wathi Baraba ukhululeke uqobo ini nginjani ukhululeke ngokoqobo ukhululekile ngasho wathi ngingakhululeka kanjani wathi awu woza lapha Baraba bheka phezulu laphaya uyambona lowo muntu ofayo phezulu laphaya uthathe indawo yakho angazi noma ngabe thina sonke kulobu busuku besingabheka yini futhi sibone akubonayo uBaraba umuntu ethathe indawo yethu na yalinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu yaxotshozwa ngobubi bethu sijeziswe sokuthula kwethu saziphezu kwayo nangemivimbo yayo singaphiliswa naphiliswa angazi noma ngabe thina sinecala ebesifanele sigule singakubona yini kuye ukukhulula kwethu na nina bekufanele niye ezogweni nibone kuye inkululeko yenu intuba yenu yokuya ezulwini ngazi noma ngabe ningakubona yini okwabona nguBaraba ngalolo suku na Wathi kusezikashana izwe lingabe lisangibona, kepha nina niyakungibona, o bandla. Manje ke uma athi niyakungibona, ungukufakazisa ukuthi ungabheka futhi. Niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekile kuze kube sekupheleni kwezwe. Nini umbona kanjani na? Ezwini uyizwi. Bhekana ezwini futhi nibone ukuthi isithembiso siyini ngokuba unguyelezelwa namuhle laphakade. Ayeyiko kekade ehamba egalile yinto efanayo ayiyo kulobu busuku eJeffersonville, yinto efanayo ayiyo ethabenakele likaBranham. Ubheka ukuthi uboneni umqambi indoda ehlala na, soze walibone kuJesu. Ubheka ukuthi ubone okunye kobupristi obukhulu na, soze wabubone kuJesu. Qabo umbona kanjani uJesu na? Ngezwi kaNkulunkulu libonakaliswa, ngoba wayeyize libonakalisiweyo likaNkulunkulu. Ayeyikho ngaleyo nkathi, uyikho kulobu busuku futhi uyoba yikho kuze kube phakade. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwane nje, ngizokunquma lokhu kuthi ukuba kufishane.
Lord Jesus,
kuzi Jesu ngumkhuleko wami, mangibheke laphaya ngisuke eminakweni yokuphila. Nkosi, ngiyazi singabantu abajwayelekile nje, abangafundile, asinakho kuningi kwezimpahla zalelizwe, kodwa uyazithanda wena Nkosi. Futhi ngikhulumela laba bantu bebengeke bahlale endaweni enjengale, futhi bampintsheke, futhi babondane, futhi macala wonke ezixukwini, futhi bahlale besha ekushiseni, noma bebulawa amakhaza emakhazeni, futhi bame, futhi beletha abantwana babo nabo abagulayo nabahluphekile beza ngapha, uma beza lapha ukuba babone noma yini enye ngaphandle kwakho. Labo bantu Nkosi bebengeke neze bezele ukuzobona umuntu, ningi kakhulu umuntu emgwaqeni, bonke babukeka befana, kodwa beza ukuzobona lowo muntu kaNkulunkulu, lowo Jesu waseNazaretha wenyama enguNkulunkulu. Manje baba usitshelile ukuthi usezikashana neze ningabe lisakubona, ngendaba ukuthi babuka kakhulu kanjani abasoze balibone, kodwa wena wathi nina niyakungibona, ikhona leqiniso, ngoba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe.
You promised us if we
sithembisile uma sibheka besingabona, futhi siyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzowugcwalisa lowo mbhalo kithi, futhi kulobu busuku ukuze sibheke sibone uJesu ezazisa kithi ngendlela efanayo anayo njalo egcwalisa izwi lakhe kusukela emva kwalokhu Nkosi. Futhi ngenze isitatimende ngaphambi kwalokhu, futhi ngizosho ngeqiniso lezi zinto ngokuvela enhliziyweni yami mayelana nemidonso, futhi ungitshelile, futhi manje njengoba kungabonakala kuyimfihlakalo impela, uma kuphela besingancinza unembeza wethu ungaphakathi, futhi sibone ukuthi lezo zinto bezingeke zishiwe iwo ngaphambili ngokuphelela njengoba zinjalo, ngaphandle uma kuvele kuNkulunkulu.
How could we see that first thing take?
Singayibona kanjani le nto yokuqala yenzeka na? Ibingenzeka kanjani esibili na? Ibingenzeka kanjani esithathu na? Besingama kanjani lapha izinyanga ngaphambi kokuba kwenzeke? Futhi ngisho ukuthi kwakuzokwenzekani eThukusoni na? Futhi sivule izimpawu ezisikhombisa, futhi sibuyise imfihlakalo, futhi sembule izinto ezifihlakele zikaNkulunkulu ebifihliwe selokho kwaqala isikhathi. Nokukubona kokubili kwafakaza, kwafakazela kwaqiniswa ngokwesayense, Nkosi uyinqaba yethu namandla, yikho konke sinakho. Futhi ngiyakubonga ngokuba Nkosi yingxenye yalendlela yakho enkulu yokuphatha. Ngiyakubonga ngokuba yilunga lomzimba wakho, kanye nabaningi lapha abangamalunga alowo mzimba, abaningi bonke ngaphandle ezweni lonke emabandleni ehlukene abangamalunga alowo mzimba kaKristu ofiphele. Njalo uma sibheka sibona yena, sibona yena uma izinyoni zikhala, simbone uma ilanga liphume noma uma lishona, simuzwe emaculweni, simbhekisise kubantu bakhe, simbone eqinisekise izwi lakhe. Oh Nkosi uNkulunkulu wethu, kusesekuseni siyobiza wena, wena ungubaba wethu, nithi yawu sithethelele ngeziphosiso zethu. Nkosi, sisesikhathini sokuphela. Ngiyabona iminyango amazinge izovalwa, iminyango yethuba. Futhi kusesemini, futhi ngiyasakwazi ukungena kwezinye zalezo zindawo, Nkosi, ngisize ukuba ngihambe. Sengikugile, ngiba amandla, hlumelelisa ubusha bami, Nkosi, ngisize ukuba kube khona engikwenzayo phandle lapho manje, ukuthi ngilinde lesi sikhathi esikhulu ukuba sifike esizoba lapha. Ngithize Nkosi lapho ngibhuma ukuze ngikwazi ngaphansi kwendlela ethize ukubamba leyo mbewu eyamiselwa ngaphambili eyobuyisa iNkosi Jesu. Siza wo Nkulunkulu. Futhi uma ngibeke sisekele omunye oyoma phezu kwaso, siphe khona Nkosi ukuthi masinye kuzokwenzeka ukuze izwi ligcwaliseke. Isifiso sezinhliziyo zethu ngukubona izwi lakho ligcwaliswa. Siyakuthanda, siyakukholwa phakathi kwabangakholwa, abantu abangabazayo, isizukulwane sasa salokhu esinakho namuhla, Nkosi Nkulunkulu. Sisakholwa ukuthi izwi lakho lisoze lehluleke. Siyakholwa ukuthi kodlula amazulu lomhlaba kodwa lisoze lehluleke. Siyimisine sibindi ngalelo. Manje baba kuleli qembu lincane lilindile, kukhona abaningi abakhulayo phakathi lapha, futhi kungahle kube khona ongasindisiwe phakathi lapha, abantu abasindisiwe kepha nokho abangakagcwaliswa ngomoya ongcwele. Nkosi Nkulunkulu, kangathi ungeza kanjalo enkundleni ngezwi lakho lesithembiso ukuthi abantu bazobheka bese bebona uJesu bese ke bekhothama futhi banikele izinhliziyo zabo kuye. Bangathi abakhulayo bangabheka bese bebona ukuthi akunakwenzeka kunoma yini enye ukuba ikwenze kuphela nguNkulunkulu ngoba isithembiso sezwi lakhe. Sikushilo namuhla imilayezo yomibili kwangathi kungaqiniswa manje konke kusezandleni zakho Nkosi, futhi ngisezandleni zakho ne ibandla lisezandleni zakho. Sebenza ngathi Nkosi ukuba sihloniphe igama lakho elikhulu. Wo wena ophakade, siphe lokhu kube okwenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Ngiyazi ngiyashisa futhi ngifuna kuzama ukukhulekela abagulayo manje, futhi uma nje nizonginika cishe eyishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili, angazi ukuthi amakhadi abangaki awakhiphile, kodwa nje sizoqala futhi sikhulekele abagulayo. Manje uBilly ungitshele ukuthi ukhipha bekuyiliphi ihan ini kulungile. Awu asiqale uthe ukhipha kusukela kwelo kuqala kuya ekhulwini. Bangakuyona amakhadi omkhuleko lapha na, phakamisani izandla zenu, amakhadi okukhulekelwa. Awu kunesibalo impela, sizozama ukufinyelela kukho konke okunokwenzeka ukuthi sikwenze uma singakwenza. Manje ngeke saba nokubona ukufihlakele kubo bonke, niyazi. Ngakho sizovele sikhulekele nje, futhi wonke umuntu bangaki lapha ongenalo ikhadi lokukhulekelwa, kepha nokho ugula na, phakamisa isandla sakho, mbaningi. Manje bhekani yini na, manje ngiyazi sengathi ukwephuza kancinyana ohlelweni cishe imizuzu eyishumi nanhlanu, noma ngifuna ukusho lento eyodwa. Kungahle kube ngumehluko maphakathi lapha ukuchitha iphakathi ezulwini noma ezogweni. Niyabo, bhekani, hloniphani ngokuzithoba futhi nibhekisise umzuzu, lalela ezwini futhi nibone uma esalokhu enguye uKristu. Manje wonke umuntu lapha mhlambe uyangazi, futhi abaningi benu angibazi ngoba ngibi lapha isikhathi eside esenele ukuba nginazi, futhi abaningi benu bangaphandle kwedolobha. Bangaki ongabantu bangaphandle kwedolobha, bhakamisani izandla zenu. Niyabonga. Manje kabuza umuntu ezansi nedolobha ngelinye ilanga ngathi uke wenyuke nje, wathi asikho isidingo sokuba size, wathi baningi kakhulu abangaphandle kwedolobha, ufika lapho asikwazi ukungena. Niyabo, kodwa lokho kulungile, sizobalungisela indlela yokuba bangene. Nize noma kanjani, qaphelani, baba nethuba ngaphambi kokuba nibe nalo. Ya, manje kubulani, manje ngingumfo wenu nje, nginekuqiniso ukuthi niyakuqonda lokho. Ngingumuntu, yena unguNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu angasebenza kuphela, futhi ubesebenza njalo, futhi esebenza kuphela kumuntu. Manje bhekani kulobu busuku, hayi kimi noma kunoma yimuphi omunye umuntu, kodwa bhekani kuJesu Kristu. manje bhekani kulobo busuku empalweni ukuthi letha bizani bangakikini nginganikeza nje zonke izinhlobo zemibhalo kodwa bangaki nje abazokholwa amaHeberu eshumi nantathu isishiyagalombili ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo futhi bangaki abakholwa nguJohane weshumi nane ishumi nambili imisebenzi engiyenzayo mina nani futhi niyabo bangaki okukholwayo ukuthi wethembisa ukuthi zona impela izinto azenza endleleni yokwahlulela imicabango enhliziyweni ziyobuya futhi osukwini lokugcina ngaphambi nje kokufika kwakhe na impela sonke siyakwazi kulungile oh ningaki eminye futhi amakhulu ngamakhulu emibhalo kodwa siyakwazi manje bhekani ningabheki ukuba nibone umfundisi ningabheki ukuba nibone umeluzi bhekani ukubona uJesu ningaboni umuntu bonani uJesu uma nibheka bonani yena kuba benginganisiza bengizokwenza kodwa angikwazi ngikwazi kulisiza ngilumfo wenu nje kodwa uyinkosi yenu bhekani kuye futhi nikhole kulungile manje asiqale ngekhadi lokukhulekelwa elinombolo awu sizoqala enombolweni yokuqala bangaki inombolo yokuqala ubani nekhadi lokukhulekelwa elinombolo yokuqala na phakamisa isandla sakho iphi na usho ukuthi elakho bekuyilelo na oh ngixolisa kulungile inombolo yokuqala yenyukela lapha ninikazi kulungile yiphi indlela enifuna ukuba letha ngayo ngale ndlela na kulungile uzani lapha ngqo uma nikwazi kuhamba uma kubizwa noma ubani manje oyisishosha abanye bethu basize ukuba banikhuphule inombolo yokuqala inombolo yesibili ubani nekati lokukhulekela lesibili na phakamisa isandla sakho sheshisa ngakho konke inombolo yesibili liphi na angiliboni kuphi ngiyaxolisa ngi ona ngapha nenekazi inombolo yesithathu ngasukuma noma ukuthi izena kulungile inombolo yesithathu inombolo yesine ikati lokukhulekelela inombolo yesine ungaziphakamisa isandla sakho na liphi na angiliboni ikati lokukhulekelela inombolo yesine uthini inombolo yesine inombolo yesihlanu ubani nenombolo yesihlanu ungasiphakamisa isandla sakho na angiyiboni inombolo yesihlanu inombolo yesithupha inombolo yesithupha ngokushesha shesha impela inombolo yesithupha kulungile isikhombisa wena isikhombisa na kulungile nakho ke isishiyagalombili isishiyagalombili ngokushesha impela manje sukuma usheshe impela kulungile isishiyagalombili lokho kuhle mnumzane isishiyagalolunye isishiyagalolunye likuphi na inombolo yesishiyagalolunye kulungile inombolo yeshumi ishumi kulungile ishumi khona ngapha ishumi ishumi nanye, ishumi nambili, ishumi natatu, ishumi nane, ishumi natano. Futhi angizukubiza abaningi kakhulu ukuze nithole nebo isizathu sokuthi senze lokhu ikhadi nje elinenombolo kulo yabo futhi uzanga lenombolo nje lokho kubagcina beme umuqa ishumi nanhlanu ikhadi lokukhulekela leshumi nanhlanu kulungile ishumi lesithupha ishumi lesikhombisa ishumi lesishiyagalombili ishumi lesishiyagalolunye amashumi amabili amashumi amabili nanye amashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu amashumi amabili nane amashumi amabili nanhlanu babeze bame umuqa manje amashumi amabili nanhlanu nize nakhe umuqa wenu Sumani nje manje ngokwezinombolo zenu kunjalo ningezi kangikange uzani ngapha ngenye indlela uma nithanda uma ningapho futhi nize manje amashumi amabili sibize ini amashumi amabili nanhlanu na kulungile asiphumule emashumi amabili nanhlanu okumzuzu nje kulungile manje ngithi uma ningafuni ukuma isikhathi eside kakhulu uma ubona lokho kwehla bese ke ningena kanye nabo ngo amashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesikhombisa nje awu linda nemuqa awuthi kwehla kancane aniza ukudingeka ukuthi nime isikhathi esikhulu kakhulu isikhathi eside kakhulu manje asikhulumise abakhane 8
Oh
bangani manje yini manje sikuphi na manje sisekupheleni sithe sikhathini lapho khona kufanele ibe khona into eyenziwayo sathi yebo noma cha uNkulunkulu uzofanele atholakale eqinisile noma inephutha manje namhlanje ngishumayele izintshumayele ezimbili ezilikhulu ngizama kunitshela ukuthi uyini nginitshela ukuthi isikhathi siyavala ukuthi uyini ukuthi wayeyini futhi manje uma sibheka kulobu busuku asimbheke manje wonke umuntu egameni lenkosi uJesu hlala nje esihlalweni sakho manje ungalokhu unyakazisa hlala uthule ngempela uzowubizwe Mandela bancane aba manje uma kwenzeka ngithi ikhonomise ikhanda lakho ukwenze masinyane impela sithandwa ngoba izinto ezimbi ziyasuka njengomdlavuza nezifo futhi uphumela phakathi kwabantu bese ungena kwabanye wonke lowo okukholwayo lokho futhi owaziyo ukuthi ungumbhalo jana amen siyathola ebhayibhelini ukuthi imimoya emibi yasuka komunye yangena kumunye ngenkathi ikhishwa futhi izama ukuthola indawo Uthi kukangaki sikubona emhlanganweni abantu beze emhlanganweni bephile saka futhi bekahle bahlale lapho futhi bagxeke futhi usuku noma izimbili emva kwalokho batholakale bephuputheke ngokuphelele noma beshaywe ngumdlavuze bakhubazeka. Niyabonga ngoba babengabanga kholwayo ngenecala ngabo kuphela abakholwayo abaningi babo baya esikhungweni eminyakeni eyadlula futhi lokhu bese lapho abanye baya ethuneni labo ngenxa nje yokuzidla ukungakholwa. Akukho ndawo yokungakholwa manje, indawo yabakholwayo ibali nokukholwa kuNkulunkulu. Baba sezulwini manje umhlangano ngowakho ubungowakho ngaso sonke isikhathi manje ngingakhuluma ngezwi lakho kodwa manje kusukela manje kuqhubeke angekwazi ukukhuluma nguwe okhulumayo manje Nkosi makwazeke ukuthi inceku yakho ibatshele iqiniso. Kwangathi abantu lapha mhlawumbe abaningi lapha bayagula futhi ngeke babe khona ngisho emqeni womkhuleko kodwa usekhona lapha Nkosi ungaphilisa khona lapho njengoba nje ungaphilisa noma kuphi makuthi izwi lakho lenziwe laziwe egameni likaJesu ngiyakhuleka amen. Manje uma ngingahle ngithole ukunakisisa kwenu umzuzwana nje ngifuna ukubheka phansi kulo muqo womkhuleko angikhole ngempela ukuthi ukhona umuntu oyedwe ngimaziyo ngabe wena kulo muqo womkhuleko nonke nezihambi kimi niyazi ukuthi anginazi na phakamisani izandla zenu uma niyizo bayizo bangake khona lapho waziyo ukuthi angazi lutho ngani na phakamisani izandla zenu khona lapho niyabo impela amaphesente ayisishiyagalolunye nanhlanu abantu lapha angazi iqiniso lelo. Manje nango wesifazane omncane ngikaze ngimbone empilweni yami uyizihambi ngempela kimi manje angahle ukuba ulapha ngokugula angahle ukuba ulapha angahle ukuba uwenze ukuthize angahle ukuba ulapha ngenxa yezezimali mhlawumbe inkathazo yekhaya mhlawumbe ulapha ngenxa yomunye umuntu angazi anginalwazi. Kodwa nasi ngempela isithombe sikho uJohane Ngcwele isahluko sesine wesilisa nowesifazane babona lokuqala futhi kungabazeki ukuthi owesifazane osemncane wabonana noJesu wayemdala kakhulu kunaye. Ngoba yena bathi wayebukeke namashumi amahlanu noma ngaphezu kwamashumi amahlanu futhi mhlampe wesifazane nje omuhle osemncane wayephandle lapho emthonjeni wayeyintombazane esencane nje futhi lapho futhi kulobo busuku ubonana abantu ababili omncane nomdala bengazani. Futhi manje umi lapho kukhona isizathu esithize ngokuba lapho angazi angahle ukuba umi lapho njengomkhohlisi angahle ukuba umi lapho esho ukuthize kube kungesiko ukuba nje yabone ukuthi kuzokwenzekani uma kuyikho bekuzisa ukuthi kwenzekani niyabona yabo. Manje angilazi nenekazi angikazi ngilibone livele nje laphakamisa isandla salo esikhashanele sedlule futhi bengiyisihambi kulo nami ngiphakamisa isandla zami lizihambi kimi angikazi ngilibone. Oh manje uma ngiyokomuntu nje bengizothi nenekazi yini indaba kuwe na wenzani lapha ufunani na futhi ubezothi mnumzane Branham ngilapha ngoba ngiphethwe ngumdlavuza ngiphethwe i-TB ngiphethwe ithumba noma angina mali umyeni wami wangishiya noma angishadile nesoka lami lenza kanjalo ubezofanele angitshele. Awu bengizothi kulungile ngizokukhulekela futhi ngibeke izandla zami phezu kwakho bese ngithi Nkosi uNkulunkulu yipha lona wesifazane akufunayo amen Jesu kwenze ngimtetele ahambe. Awu ngiqakele uma ekukholiwe lokho ubezosinda kunjalo lokho bekuyinkonzo eminingi iminyaka eminingi.
But it was promised in the last days.
Kodwa kwathi njiza ngezinsuku zokugcina ukuthi njengengilosi uNkulunkulu wayehlala emzimbeni womuntu okhuphukayo ngaphambi nje kokuba iSodoma lishizwe futhi uhlezi efulathele ithende lapho okwakukhona khona uSara futhi watshela u-Abraham ukuthi wayecabangani ethendeni uNkulunkulu enyameni yomuntu yagqoke izingubo zomuntu. Futhi ileyo ndlela kuphela uNkulunkulu angayenza namhlanje kulapho uma engena enyameni yakho niyabo ekhombisa ukuthi uNkulunkulu uyobonakaliswa enyameni yomuntu.
Jesus said as it was
njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufika kwendoda nomuntu sinesithunywa uBilly Graham nabanye ezansi lapho eSodoma kodwa ibandla elikhethiweyo lemukela umlayezo nesithunywa. manje uma leli nenekazi elincane uma umoya ngcwele angisho ukuthi uzokwenza uma ezofika futhi angitshele ukuthi yini oyimele lapha noma yini oyifunayo noma into ethize oyenzile noma into ethize osuzoyenza ngani uzokwazi ukuthi bizobe ivela emthonjeni ongaphezu kwavelo ngoba nje simi lapha niyabo lokho bekuzoba ngokuqinisileyo bekungeke na kodake ubuzokwazi ukuthi bizobe ivele emandleni angaphezu kwevelo futhi uma ibhayibheli lathi ujesu wenza leyo nto efanayo futhi wethembisa ukuyenza futhi ngezinsuku zokugcina khona-ke ubukholwa ukuthi bekunguye bangaki abebezokholwa yinto efanayo na khona-ke benizobona ujesu benizobona izwi lakhe manje wena uthi ngabe uyizwi na ibhayibheli lithi uyizwi nebhayibheli lathi izwi lehlulela imicabango asenhliziyweni kunjalo na khona-ke kuzoba yizwi elikhulunywe ngezindebe zomuntu lehlulele imicabango manje ngeke nginayo indlela yokukwenza niyabo ngoba angilazi kodwa yena uyalazi futhi uyizwi futhi nguye ongathatha imimoya yethu yomibili njengoba sifazane emthonjeni naye futhi awuxubanise bese-ke ehamba futhi angikhombise ukuthi nje yini eliyizele lapha ukuthi lenzeni noma lifunani noma kuthize khona-ke ngingakukhuluma bese ngikusho bese kuba kulo-ke manje wena uthi futhi uBranham ungaliphilisa na qabo qabo ngeke ngakwenza lokho usevele ukwenzile ngemivimbo yakhe esiyiphilisiwe thina kodwa lokho nje kungukukhulisa ukholo lwalo ukuba lazi ukuthi uma azi ukuthi belinjani nokuthi lifunani uyazi ukuthi kuphiwa kanjani nokuthi lizoba yini kamuva kunjalo na manje wononke umuntu uyakukhola lokho na manje hloniphane ngokuzithoba ngempela nani bantu lapho manje eningenawo amakhadi okukhulekelwa khulekani manje khumbulani ujesu wedlula eqenjini ngelinye ilanga nowesifazane omncane wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka wathi ubani ongithintile na futhi waqalaza kulo lonke ibandla waze wamthola futhi wamtshela ukuthi wayenomopho negazi lakhe lanqamuka ngaleso sikhathi niyabo manje ibhayibheli lathi manje ungumpristi omkhulu unokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo na ngibuka lapha ya kumfowethu weyi ehlezi lapha eceleni komkakhe maduzane nje leyo ndoda ayibimi lapha esikhahlaneni yasedlule ngisashumayela njengoba nje upawulu washumayela ubusuku bonke ngobunye busuku nale ndoda yawa yafa ezethamelini ngqo nomoya ongcwele wabuye wayiphilisa ngqo futhi ingufakazi niyabo ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhle naphakade bangaki abangakaze bambone mfowethu weyi futhi bengathanda ukumbona phakamisani izandla zenu abangakaze bambone mfowethu weyi ungasukuba na nansi indoda yawa yafa cishe lapho ihlezi khona manje nangumkayo unesu orejistiwe yemi khona lapho wayengasenakho kushaya kwemizwa esehambile amehlo akhe esekweqile futhi wayesemnyama ebusweni bakhe ukuhlaselwa yinhliziyo udokotela wamtshela ukuthi wayenokukhathazwa yinhliziyo ngaphambi kwalokho ngangikutholile ngokubona kufihlakele esikhathini esike side esedlule futhi ngamtshela ukuthi wayenokukhathazwa yinhliziyo kwase kuthi-ke khona manjalo inhliziyo yakhe yama futhi waze wayoshayeka phansi futhi wayelapho elele lapho eseshone ngempela lokho sekucishe kube ngokwesithupha noma okwesishiyagalombili ngibona inkosi ujesu evusa abafileyo ngimbonile kwenza futhi angakwenza kulobu busuku manje ngithatha bonke umoya phakathi lapha babe phansi kokulawula kwami kube obenkazimulo kankulunkulu egameni likajesu kristu senibani ngokuzithoba nibhekisise ngifuna ukukhuluma nawe nenekazi kade ngishumayela niyabo nokubamba umoya wakho nje yilokho impela ngikwenzayo yabo kukhona into ekuwe kuphile kungenjalo ubungeke ume lapho ubuzoba yisimo nje ulele ufile futhi ubungeke ube nokuphila kuwe kodwa ngokuthi unokuphila kuleyo nyama uyakulawula yabo kuma nje ngisho nemicabango yakho nalokho kucabangayo amazwi owashoyo nakho konke yilokho ophila ngakho yabo yilokho yiko ngamazwi akho nemicabango yakho nanoma yino yikho manje sisi lapha sikholwa manje umoya ongcwele njengoba ujesu watshela usifazane ngiphuzise fungekathi letha wathi ngani wena ungafanele ungicele lokho ngingumsamariya wena ungumjuda asinamasiko komunye nomunye akukho ndlela amazwi munye nomunye manje kodwa kuzobala sobabili singowezizwe futhi similapha sikhona kuNkulunkulu nje manje uma umoya wakhe ufika ngami ngeziphiwo futhi ngingakutshela ukuthi yini ukuthi uyazi ukuthi kuyiqiniso noma cha ngoba uyiphilile leyo ngxenye empilo Manje ke uneziphiwo sokusikholwa futhi uma uzosikholwa futhi uzokutshela ngazo khona ke sekuphelile futhi sizosebenza kuwo wonke umuntu lapha manje wonke umuntu akasalibe ngokuzithoba impela Nene nikazi liphethe yinto ethize kalungile emphinjeni walo isimo somphimbo uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho manje angikaze ngilibone empilweni yami kunjalo lokho elikuzele lapha ukuba ngikhulekele umphimbo walo manje ngaso leso sikhathi ngithe nje ngingasho lokho noma nje ngaphambili beli lazile ukuthi bekukhona into ethize eduze kwalo into ethize iza eduze kwalo ngaso leso sikhathi beningakubone kunyekaza phezu kwalo into ezwakala kamnandi impela kanjalo ishayile Lokho kukhanyeni kubona esithombeni ububi George na lokho kukhanya okwakusesithombeni kulenga phezu kwesifazane ngokona manje yabo ngelinye izinga liyikholwa hayi umzenzisi liyikholwa manje ngokuthi uyikholwa ngikholwa ukuthi ngincebo yakhe nomprofeti na fanele ukuze wazi lokho uyakholwa ukuthi angakutshela ezinye izinto esenhliziyweni yakho na Kulungile nansi into ethize esenhlizweni yakho ngumuntu othize omkhulekelayo umntwana uyakhola ukuthi angangitshela ukuthi yini engalungile kuye na unegciwane ivirus kunjalo na uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ngubani na ungunkosikazi woka awusuye walapha ungowaseningizimi eGeorgia uya ekhaya usindile uJesu Kristu usekuphilisile wena nomntwana wakho ungakhathazeki ngakho sekuphelile uNkulunkulu akubusise dade wethu sawubone manje nangomunye wesifazane angimazi angikaze ngimbone ungowesifazane nje umi lapho manje buke kale ngishumela ngakho konke kusukela cishe ngelesishiyagalombili ngqo futhi sekungeleshumi manje lokho sekungamahora amabili ngilapha lokho kubona kufihlakelo kukodwa kungiqeda amandla kwedlula lawo mahora amabili ukushumayela uyabo lokho yi uyabo wena uthi uqonde ukusho njalo na yebo lowo wesifazane owathi into mpethe wengubo yakhe wathi ngiyabona ukuthi kuphumile amandla kimi amandla okuqina kunjalo na kwenza lokho-ke manje nako wesifazane ngingakaze ngimbone Ubili uye lapha ya umani qaphele into ethize futhi yacaphuna lo mfana esinayo lapha enathi uGeorge ungumfana weBaptist ngifuna abone ukuthi esikhuluma ngakho nguNkulunkulu uyise umndeni ungabantu abanomoya omuhle baseMexico isithunywa senkolo indoda ekahle noyise uyagula futhi ngilindele nje ukuba afike manje bekusisa nje ngokusondela George Manje leninikazi angilazi angikaze ngilibone ngithemba ukuthi siyizihambi omunye komunye asazani kodwa manje umoya ongcwele ubumnandi buka Jesu ekhona sonke siyazibonela lokho Manje uma inkosi Jesu izokwembula kimi into ethize ngawo manje ukuba bengingakuphilisa bengingakwenza kodwa ngikwazi ukwenza asevele kwenzile into kuphela ukuba ubemi lapha kulobu busuku ifakele suti yangipha yona awu manje ubengeka kuphilise ngoba usevele kwenzile ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina niyabo kodwa into kuphela abengayenza ukuzimemezele yena ngezwe lethembisa futhi akwenze ubone ukuthi yanezela namuhla naphakade futhi wethembisa kukwenza manje uma ezongisebenzisa ukutshela ukuthi kuyini ongakho lapha uzokusebenzisa yini ukukhola onakho kuye ukuba ukholwe ukuthi uyabemukelwa nakho ongakho lapha na ngaye yonke inhliziyo yakho na kulungile kwangathi inkosi ingakupha khona Ngiyabona ninikazi linento ethize engalungile ukuhlola kukhombisa ukuthi yisizwe esinesibhono kunjalo iqiniso yebo mnumzane isisu esinesibhono uyakhola ukuthi uNkulunkulu akasiphilisa leso sibhono na wena konke uNkulunkulu akubusise
Now you're not from here been quite a sacrifice to get here
Yes it is
manje usiwa lapha kube ngukuzini kuyele impela kufinyelela lapha kube yiko ya ungowasethenisi kunjalo nkosikazi Hati buyele muva ungangabazi uzophiliswa uma ungakhona sobonenekazi siyezihambi omunye komunye angikaze ngikubona empilweni yami njengokwazi ngakho ngingahle ndawo ndawo emhlanganweni futhi kungahle ukuba uke wangibona kodwa ngikwazi uNkulunkulu uyakwazi uyakholelwa kimi ukuthi ngiyinceku yakhe leze engilishumayelile liqiniso na awu ngokuthi ngisihambi kuwe lezwi engilishumayelile ukholelwe kulo into kuphela ngokuthi abanye babo bakunikeza ikhadi phakathi kokuthi ngomunye wabangenisi noma indoda nayami noma uthize okunike ikhadi inombolo yakho yabizwa futhi lapha iloko kuphela ngikwaziyo
but you're here suffering from a nervous condition. It bothers you bad.
Kodwa ulapha ubhethwe yisimo sokugula kwemizwa sikukhathaza kabi ukhona onaye unomunye omkhulekelayo ngumyeni wakho futhi kunenkinga yokomoya angakwazi nje ukunqoba futhi unomntwana ogulayo futhi
you're not from here but you come from the north.
Awusuyi walapha kodwa uvele enyakatho ungowase Canada eAlberta kunjalo uyangikholwa njengomprofeti kaNkulunkulu futhi uyakholwa ukuthi ngikutshela khona kuyiqiniso hamba uye ekhaya futhi uzokwemukela ukutholile yebo khona uNkulunkulu akubusise nenekazi ngisihambi kuwe uyisikambi kimi angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyangikholwa ukuthi ngiyeke yakhe na ngayo yonke inhliziyo yakho na ngikwazi lutho ngawe ukuba bengingakuphilisa bengingenze njalo kodwa ngingeke angisuye umphilisi ngingumuntu nje kodwa yena uNkulunkulu.
Just a bit confused because you're
Ngijenge kudleka kancanyana ngoba kukhona usifazane osekhula khulile omiphakathi kwami nawe ngumuntu othize omkhulekelayo ya ngunyoko futhi uphethwe yiBP futhi unesifo esithethelanayo sezinzo kunjalo uyakukhona lokho na nyoko akekho lapha kodwa uma uya kuye thatha leso sikhafe sithandele intamo yakho bese usibeka phezu kukanyoko futhi kangabazi nebhibhizo myeka nesipho sakho esisithela nayo sizomuka hamba ukholwe manje niyakhola manje na ngayo yonke inhliziyo yenu na manje niyabo ngibuka lapha yanga phesheza ethamelini futhi nje kubukeka sengathi nje kuqala ukuthi ukuba nenkungu okufana nayo khona lapho. Kuzizinto engizenzayo mina nani niyekuzenza uzenza okuningi khona lapha kulobu busuku kunoma okwalo lo hlobo kunoma enze kulo lonke uhambo empilweni kunjalo manje lelinikazi elilode lapha owesifazane osemncane angimazi uyisihambi kimi kodwa uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na manje mzuzwana nje indoda ayifika phambi kwami umuntu othize kuyizethameli manje mzuzwana nje umuntu othize kuyizethameli kusuke lapha nje ngaleyo nkathi lokho kukhanya kusukile lapha futhi bekukhona indoda iminga kukho nandawo ndawo ezethamelini ngakhathazeki nje yime isibindi asibuyele emuva futhi sibone kulowo wesifazane manje uma inkosi uNkulunkulu lona ngowesithupha noma wesikhombisa noma okunye okuthize okwedlule emqeni phansi kokubona kufihlakeleyo futhi uma inkosi uJesu izokwembula kimi kulona wesifazane noma yini engalungile kuye ngabe kuzonenza nonke ninabanye nikhole ngayo yonke inhliziyo yenu na beningamemukela uKristu phezu kwalezo zisekelo na niyabo
one time or to prove it.
Yesinye isikhathi ngifanele ngikufakazise okukathathu ukuqinisa nalokhu ngamashumi ezinkulungwane kungazange nakanye kube yiphutha. Awukho lapha ngezingawo ulapha ngowesiliza futhi ngiyambona ehlezi nekhanda lakhe libheke phansi ubhema usikilidi futhi ukhulekela ukuthi osikilidi bazomyeka lokho yi kwangathi inkosi uNkulunkulu ingakuphe isicelo sakho dade hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi kwangathi lowo devil oyinjwa yelo angasuka kumyeni wakho egameni lenkosi uJesu. Inkathazo yakho isekolo lakho, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzolisindisa na? Uyakholwa na? Kulungile, hamba uthi ngiyakubonga Nkosi. Ngiyamazi lona wesifazane, ngikholwa ukuthi indodakazi kaNkosikazi Nisi, akunjalo na? Ngicabangile ukuthi bekuyiyo. Nkulunkulu akubusise, inkatha zendala yeqolo izosuka kuwe manje, futhi uzungahamba futhi usinde. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso sifo samathambo futhi akusindise na? Hamba umtshele ukuthi uyamkholwa. Kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Sawubona mnumzane, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yesisu futhi akusindise na? Kulungile, hamba ke uthi ayibonge Nkosi, ngizosinda manje futhi uzosinda. Kulungile utaba lwesifo samathambo nokuguga futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa uma ngibeka izandla phezu kwakho na? Nikuzwile lokho na? Nkosi imbusise uDade wethu futhi imuphe ukukhululwa futhi kulobu busuku. Amen, mkhole nje.
Heart trouble.
Ngikhathazwe inhliziyo, ngikhathazwe isiso. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa na? Kulungile. Hamba egameni leNkosi uJesu kwangathi angakusindisa. Sawubona mfowethu emncane. Isimo sesifuba somoya. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa isifo sesifuba somoya na? Hamba ukukhole, uzokwenza kulungile. Isimo sesifo sikashukela. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphilisa igazi lakho futhi akusindise na? Hamba mkholwe futhi uzokwenza. Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ukuba ke lejongo lutho kuwe, ngavele nje ngabeka izandla zami phezu kwakho. Uyakholwa ukuthi umoya ongcwele ulapha ukuba akusindise na? Yileyo ndlela yokukwenza. Woza lapha egameni likaJesu Kristu kwangathi angahamba futhi aphiliswe. Amen. Woza nenekazi ukuba ngishoko lutho kuwe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu bengakuphilisa naleyo yabesifazane trouble? Qhabo, ngiyaxolisa, usevele ukushilo, qhubeka. uNkulunkulu akubusise, hamba, hamba ukholwa ke usi. Uyakholwa mnumzane, ngayo yonke inhliziyo yakho na? uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yenhliziyo, akanjalo na? Wenza umuntu asinde, ngiqinisekile uyakwenza. Yena uNkulunkulu, niyakukholwa lokho na? Niyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? Ibali nokukholwa kuNkulunkulu.
Some man out here did something just a few minutes ago. I want to find that. His blood.
Engendela khona lapha yenze into ethize imizuzwini embala nje edlule, ngifuna ukukuthola lokho. Bekuyigazi umuntu othize njengenkozi noma into ethize yenzekile, begophe igazi belindawo ndawo, indoda ibimi lapha manje kuleka nje.
Yes it is. It's a man said watch JT Parnell. I know the boy. You're bleeding inside JT. You believe God will make you well?
Yebo, yilo. Indoda esingane kuJT Panel. Ngiyamazi mfana, uyopha ngaphakathi JT. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Kulungile. Nizonqamuka ke JT, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Inenekazi lincane elihlezi khona lapha libuka ngaphesheya ngoni, hlezi lapho ngakumfowethu uGrimsley nokukhanya ngakulo wena ukholwa lo umncane omhlophe.
Mary? I don't know you, but that's your name. You're bothered with the spiritual
Mary, angikwazi kodwa lelo igama lakho. Ushokathazo yokomoya kanti futhi nokugula kwemizwa ngempela. Kodwa yikho konke kuzilunga. Kholwa ngeyonke inhliziyo yakho, yiba nokukholwa kuNkulunkulu uma kuphela ungakholwa. Leli nenekazi lincane lihlezi ngemuva ngqo phezulu labo hlini lungemuva ngale eceleni laphaya lingelase Michigan liphethwe inkathazo yabesifazane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Ungaba nakho okucelayo khona ke? Yakukholwa na? Amen. Phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwemukela. Kulungile, usungaya ekhaya futhi usinde. Angilazi nenekazi kodwa uNkulunkulu uyalazi. Kuthiwani-ke ngawe lapha okunolu hlaka lombhede na? Nguwena wedwa indoda ekhubazekile noma indoda esohlakeni lombhede? Ngizihambi kuwe, angikwazi. uNkulunkulu uyakwazi kodwa ngiyasho manje usibekelwe ukufa, unomdlavuza. Usuka kude uvele Cincinnati lapho, igama lakho nguMnumzane Hawk. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uma uhlezi lapho uyafa. Yemukela uJesu Kristu futhi uphilise. Uyamkholwa na? Ngakho-ke sukuma, ume ngezinyawo zakho, uphume kulolo hlaka futhi uyamukela uJesu Kristu.
How many in
Bangaki vakathi lapho mkholo wayo ngalomzuzu na niyakhola ngaye yakhizise yenu na ngakho ke masithi no ngasukumani khona manje sukumani manje ngendlela okungeyenu indlela okhuleke ngayo beka isandla sakho phezu komunye siduze kwakho Ubuthele uthi Brown na ngathi hlezi lapha ephethwe yilokho ngolungisuku wakibiza efonini futhi wengakwazi ukuphakamisa izizalo zakhe futhi ngabona ukuthi kwakuyinto ethize kalungile ekazini lakhe ngenkathi ngihlangana naye ngolungisuku unesifo sikashukela uphi na ubelaba nenkosikazi Dawe esikhashani nene sedlule Kulungile tete wethu Brown kulobo busuku ngifuna ukukhole ngayo yonke intize yakho ngiyazi uyazi ukuthi yini kalungile ngawe kodwa ngifuna ukukholwe uphumile esibhedlela ukuba uze lapha uyabo ukuba ukhulekelwe sengiya kukhulekela manje kholo zosindo
Margie have faith in God
Maji yiba nokukhola kuNkulunkulu sizohamba khona manje sizophela angasiphilise isifo sikashukela angakuphilisa kuloko kugula sisindzako manje ngamunye bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nje nibambe izandla zenu lapho mzuzu nje nje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bambani yabo sekwedlulela kwela shumi nanye ngo nabaningi balaba bantu uzoshayela eyayithenisi nezindawo ezehlukene Impela inkosi uNkulunkulu isifakazisile niboneni kulobu busuku na nibone umuntu noma nibone uJesu Jesu eqinise izwi lakhe na lamaduku ebekwe lapha lolu gcobo lusephezu kwami nginezandla zami zibekwe phezu kwalamaduku ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu somandla bathi bathathe emzimbeni kaPawulu amaduku noma izindwangu Namba labo ababefile uthi uvuziwe ukona labo lapha ababese zingozini befihlizekile baphilisiwe ukhona ngibona inkosikazi wensini emi lapha ukuthi kube kudala owayiyophela ukufa eleTB eminyakeni yadlula nangu kulobu busuku odokotela bamnikeza kuphela ukuthi iyophila amahora nje nangu wemile kulobu busuku macala wonke konke lapha izishosho ezimbubuthi abakhubazekile izinhlalweni ezinamasondo nayo yonke into lapho bemi kulobu busuku njengemixhomelo ephilayo kungani na uJesu Kristu uyaphila kuyelezelwa namuhla laphakathi leyo ndodo ebisanda kufakaza nje sikhasha nela sedlule ngayo phansi lapho ebinesithuthwane ebinase yonke leyo minyaka leyo yonke into futhi kanye nje emhlanganeni futhi lokho sekube lapha cishe iphele iminyaka engamashumi amabili edlula ayigaze ibe lokugula okubangwa ukuvaleka kwemithambo yegazi kusukela lapho lokho ngokunye kokwezinkulungwane eziyishumi ungumphilisi amen uyaphilisa manje ningacucumi nje ngokukhole kufana nokumntwana Begani lapha yaye Calvary balani amehlo yenu bese nikhona ukuthi nikuleli chabalekele balani amehlo yenu bese nikhona ukuthi ukhona umuntu ongakini bese nibheka kuJesu bese nibona begani kuJesu manje bese liphila ukoshiwe zwini haleluya kungukuthi kuphela sibheke bese uphila oh bheka bese uphila mfowethu uphila bheka kuJesu manje bese uphila kuqoshiwe zwini haleluya kungukuthi kuphela ubheke bese uphila Balala manje yena kumuntu balala mehlo yena izindwendwe zingakini futhi nibheke ngokukhona kwenu kuJesu Kristu futhi nazi ukuthi yalinyazwa ngeziphambeko zenu ngemivivo yayo niphilisiwe nina
Lord Jesus as these people are praying
Bosi Jesu njengoba laba bantu bekhuleka futhi balezandla zabo phezu komunye nokunye futhi siqonde ukuthi zime bukhoneni bophilayo uJesu Kristu afukileyo Esimweni sikamoya ngcwele embula ngithi izifiso zezinhliziyo zethu esazisa izifiso zethu futhi esethembisa ukuthi uyosipha izifiso zethu uma kuphela siyokholwa Basilisa nabesifazane balezandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye bayakhuleka ngoba siyiza kamizi zakwethu zombuzo kaNkulunkulu singabazalwane bakwethu nodade wethu baka Jesu Kristu
And Satan We come to you in the challenge of the name of the Lord Jesus.
Futhi sathane sizakuwe ngentsela legama lenkosi Jesu. Uyinkemba, nguye unquma asuze kugula, nguye unquma asuze kungabaza, ungumnqobi. Manje sikuphosela intsela legama lika Jesu Kristu ukuthi uphume kulabo bantu sathane. izwi likankulunkulu liyabonakaliswa liyasoka lizuza ukungabaza lizuza ukugula futhi lilethe ukukhulula kuphelele sikhulekela ukuthi uboya ngcwele uzakwehlela phezu kwalaba bantu futhi ubapha amandla kukhole kuba bakhole ukuthi ubukhole bukakristu onamandla wokulapha manje sibe khona nkosi ngilehla konke ukugula ngilehla zonke izifo ngilehla konke ukungakholwa egameni likajesu kristu wangathi uboya ngcwele ukwahlonipha lokho esengikushilo futhi ushibele uye yonke lento futhi ukhulule wonke umuntu ebukhoneni baba unkulunkulu phakamisani izandla zenu manje futhi nimdumise ngimemezela ukuthi senisindile futhi naphiliswa egameni likajesu kristu.